Ndipo utata usiku wata, ife tonse tango dzazidwa. Ine ndamva nkhani zabwino lero za ambiri omwe alandira mzimu woyera. Ndipo ndife okondwa chifukwa cha izo. Okondwa kukhala kuti mbale Graham ali ndife usiku uno. Mmodzi wa oyanjana nafe kuno ochokera ku Kachisi, mbusa wa mpingo wa chero uko ku Utica. Ndipo mbale Jackson, iye anali kuno usiku wata, ine ndikukhulupirira ilo linali, kapena iye ali mbuyo umo mwaomvetsera pena pake tsopano, wina anatero. Inde, ine ndikumuona mbale Jackson mbuyo mwaomvetsera tsopano. Ndi mbale Rado, kodi iye ali muno usiku uno, uyo ndi mmodzi wina wa oyanjana nafe kuno ku 62, ndife okondwa kukhala ndi iwo muno. Ndi athu. Mbale Pat, ndi abale ena onse awa. Ndife, ndi uko mwaomvetsera. Ndife okondwa kukhala nanu nonse inu muno usiku uno. Tsopano, ngati ine ndikanati ndichilungamitse chinthucho, ine ndikanawabweretsa ena alaliki abwinowa pano, kuti adzayankhule kwa inu. Chifukwa ine ndasasamau basi, chifukwa chokhala ndi nthawi yayikulu usiku watha. Tsopano, mkazi wanga, iye ndiwo ndikonza wanga. Inu mukudziwa abale chimene ine ndikuchikamba. Iye anati anthu mbuyomo usiku watha samakhonza kundimva ine, chifukwa ine ndimayankhulira mu chinthu ichi. Ndipo tsopano, ine ndisanati ndiyambe, ine ndiyesera china chake. Tsopano, ine ndikudabwa ngati apo zili bwino. Kodi zili bwino mwanjira iyo mbuyomo, kapena kodi chonchi zili bwino. Kodi chonchi zili bwino? Tsopano okondedwa, ndiyo nthawi imodzi ndapeza chimodzi chokutsutsa iwe. Tsopano iwa kuti umo ndiye zili bwino. Chabwino. Oh my. Uyo ndi mkazi. Icho ndi chabwino. Chifukwa yakhala ili nthawi ya Itali kuchokera pomwe ine ndinakhala nacho china. Iye. Nthawi zonse amakhala wolondola. Chabwino. Ife ndithu ndinali ndi, takhala tili ndi nthawi yayikulu pa msonkhano wa mausiku atatu awa. Ine ndinali. Ndipo tsopano, matepi, onse kupatula usiku watha, ine ndinamuimbira mbale God. Ndipo ndinamuuza iye kuti abwere kudzajambula tepi ya pakachisi. Koma izo zinachitika kuti, ine ndamva kuti Billy Paul anali atatenga galimoto yake, ndipo atapita. Chotero tepiyo si inajambulidwe, momwe ine ndikudziwira. Chotero, ife ti uponya umenewo. Ine ndikanakonda, ndikanadzaisunga iyo muchalichi chifukwa cha mpingowo. Kwa wina atati, chomwe ife timachikhulupirira. Tsopano, usiku uno, ine ndikuti ndiyankhule pa msonkhano waukulu, ngati ine ndingakhonze kutsiriza mafunsowa mu nthawi. Ndiyeno, mawa mawa, ndi msonkhano wa machilitso. Ndipo ife tikuti tiwapempherere odwala. Chotero, ife sitingakhonze kupereka, kapena kungopita ndikukati, tsopano, ine ndati ndikutengeni inu ndi inu ndi inu. Izo sizikanati zikhale zabwino, koma ife tipereka mulu wa makhadi. Ndipo pena pake potsatira makhadi ameneho, ine ndidzayitanira angapo pa nsanja. Ndiyeno, ngati mzimu woyera uyamba kuulula, ndiye iwo umapita uko kudutsa mwaomvetsera. Ndikukawapeza anthu mwaomvetsera kwa utumiki wa machiritso. Ndiyeno, mawa mawa, ine ndidzakhala ndikuyankhula, ambuya akalola, basi tisanayambe msonkhano wa machiritso. Ine ndikumuona mkazi wanga akuseka. Okondedwa, kodi iwe sikukhonza kundimva ine nkomwe? Iwe ukundimva ine? Chabwino. Zili bwino. Iye amakhala kumbuyo mbuyo, ndipo ngati nkuti sakukhonza kundimva ine, iye amagwedeza mutu wake. Iwe sindikukhonza kukumva iwe. Sindikukhonza kukumva iwe. Ndiyeno, mawa. Mawa usiku ndi utumiki wa ulaliki, limodzi ndi utumiki wa ubatizo wa madzi. Ndiyeno mwansanga, pamene ine ndidzatsiriza kulalikira mawa usiku, ife tidzakokera pansi makatani, ndikudzakhala ndi ubatizo wa madzi muno mawa usiku. Ngati Ambuye alola, mawa ine ndikufuna, kapena mawa usiku, ine ndikufuna ndidzayankhule paphunziro, chizindikiro chinaperekedwa. Ndiyeno, ngati ife tidzakhala pano lachitatu usiku, ngati Ambuye adzandilola ine kuti ndidzakhale pano lachitatu usiku, ine ndikufuna kuti ndidzayankhule paphunziro, ife tayiona nyenyezi yake kummawa, ndipo tabwera kudzampembedza iye. Tsopano, izo basi usanafike usiku wa Christmas. Ndiyeno, mwansanga ikata Christmas, ndi sabata la chuti cha Christmas. Apo ndipamene ife titi tidzatenge makalata onse, mbale mesha, ndi iwo kawiri kawiri ama watulutsa onseo. Ndipo ife tidzawayala iwo onse apo, ndipo ife tidzawapempherera makalata awa. Ndiko apempha Ambuye kuti atitsogolere ife, komwe kuli koyenera kudutsa mdziko, komwe ife titi tidzapiteko. Sopano, amuna amalonda achikristu, alindi ndandanda waukulu, tiyenera kukakhala mu Florida mwansanga kumsonkhano wawo. Tidzapita kuchokera uko ku Kingston, ndiye mpaka ku Haiti, ndipo kutsika mpaka ku Puerto Rico, kulowa mu South America, kubwererako podzera mu Mexico. Koma Ambuye akuoneka kuti akunditsogolera ine ku Norway, ine sindikudziwa chifukwa chake. Inu mukulidziwa buku laling'ono lotchedwa Mwamuna Otumidwa kuchokera kwa Mulungu, ndi buku lalikulu kwambiri la chipembedzo mu Norway. Taganizani za zimenezo, chimene Ambuye achita uko. Ndipo pamene ine ndinali uko, iwo sama ndilola ine kuika manja pa odwala. Ine ndinali uko kwa mausiku atatu, ndipo iwo sama ndilola ine kuika manja pa odwala. Chotelo inu mukuona chimene Mulungu akhoza kuchita. Unyinji unali waukulu kwambiri, iwo anachita kutenga apolisi okwera akavalo, ndiko mawaendesa anthu achoke mmisewu, kuti ine ndikoze kukafika kumaloko. Ndipo ine sindi naike manja pa odwala, ine ndimangu wape mpelera iwo basi. Mkuwasi ya iwo aikani manja wina ndi mzake. Chotelo, ea, ine nditu ndizatelo. Ndiye sopano, mawa mawa, sopano usiku uno, mwina ife tingoloa mumafuso awo. Chifukwa ife tilinao ena abu ino kweni kweni. Ndipo ine, sindi kudziwa utali wake womwe Ambuye ati atisunge ife pa izo. Ndiyeno, mawa mawa, mwina bile po. Jean kapena Leo, wina adzakala pano kuti azidzapeleka makadi apemphero pa 8 koloko mpaka 8:30. So pano, anthu akunja kwa taoni, mundilole ine ndi chinenenso icho kuti inu musati muiwale. Ngati inu mukufuna kuti mudzabwele munzere, ife ndi bwino tidzakhale ndi anthu akunja kwa nzinda ngati nkotheka. So pano, nthawi zina kuno muchalichi, ife timafika pamalo amene iwo amati, chabwino. Ife timawatenga anthu akunja kwa taoni, kuabweletsa iwo, wina amati, chabwino, ine sindi madziwa chomwe chinali cholakwika ndi iwo, iwo mwina manena china chake cholakwika. Ndiye iwe ukatenga anthu mutaoni, iwo amati, oh, inu mwina mumawadziwa iwo. Kotero, ndiye iwo amati, izo zakhala zikunenedwa, chabwino, ine ndikukuwuzani inu, ndi makadi apempherowo, chabwino, nanga bwanji awo amene alibe makadi apemphero. Ndipo zakalaziri tsiku ndi tsiku pamene izo, mukuti chani, ndi ime patali ndicho yankhulira pochi, chabwino, inu, mukudziwa, ine nthawi zonse ndi malalikira pakati pa nsewu, chotero mwina, ine ndingo zitenga izo monga choncho, kodi ziribwino apo, ziribwino, ndizo zabwino, ine ndikuuzeni inu chomwe chili, zo yankhulira kugulu zathu, zathu nzosauka muno. Zosauka kwambiri. Ndipo ife, siti likuyesera kuti tikhale mwabwinoko muli monse tsopano, chifukwa ife tikufuna kachisi wa tsopano amangidwe pompano. Ndipo apo, ndipamene ife, titi tidzakhale nawo malo ochuluka. Mukuona, ngati ife tingakoze kubwera pano, ndikudzawatambasula malo ano mokulitsa pang'ono, ndikudzayikamo malo ena onjezera, ndikukonzekera misonkhano, pamene ife titi tidzakhale nayo kuno. Ndipo tsopano, kumbukirani, mawa, anyamata, modzi kapena atatu aiwo, adzakhala kupereka makadi pakati pa 8:30 kapena 8:30. Izo zikupereka mwayi kwa aliyense kuti adzakhazikike. Ndipo ine, ndinali kuyankhula pa zamomwe iwo amaperekera makadi. Chifukwa chomwe ife timachitira izo nkuti tizisunga dongosolo. Mwaona, sopano nanga bwanji, ine ndikanabwera muno, basi monga pakali pano nkuti, mulole nkazi uyu, ndi bambo uyo, ndi nkazi uyu. Inu mukuona, izo zikanakhala ngati zovuta, mwaona, ndiyeno ngati inu, nthawi zambiri, ine ndachitapo izi. Ndipo ngati iwo sali wochuluka kwambiri mawawu, ine mwina ndikoza kuchita chinthu chomwecho. Ine ndimati, ndi anthu angati muno ali ochokera kunja kwa nzinde, omwe ali ndi china chake cholakwika ndi inu. Inu muimirire. Bale Mesia, inu mbwele kudzandipulumutsa. Inu mudzandithandiza ine. Oh, inu mbwela. Iye abwela kudzadzipulumutsa yeka. Ine, ndinayankhula kwa bwenzi wanu wankazi lero. Tsopano inu, muyenera kuti muzikhala wabwino kweni kweni kwa ine. Maona, chabwino. Izo nzabwino. Ine ndikuyamikira kulimba mtima uko mbale liyo. Pamene izo sizilibwino, tieni tizikonze izo bwino, monga ife tikudziwira kuzifikitsira izo mopambana momwe ife tingakonzele. Chotero. Tsopano, ndiye timango wafunsa anthu akunja kwa nzinda, kuti akweze mwamba manja awo, omwe ali nacho china chake cholakwika nawo. Ndiyeno, iwe umaima apo, nkukazikika pa munthu mmodzi, mpaka nzimu woyera ufike poyamba, ndipo nkuwatenga omvetsera onsewo. Ndiyangati akhalapo ali muno, pamene iwo anaziona izo zikuchitidwa munomo. Zedi, mwaona. Mukuona, chotero zilibe kanthu, kuti zili mbali iti. Ndibasi, ine ndikufuna kuti inu mukumbukire izi. Ndipo ine ndiye sera kuti ndiduse mu izo mawa kachiwiri. Amitundu, utenga umene waperekedwa kwa iwo, ndi utenga wachikhulupiriro. Osati wazinchito konse, mukuona. Ndipo monga ine ndinanenera usiku wata, pamene mzimu woyera unagwa pa Pentecoste, pamene iwo anapita uko kwa Ayuda, Machitidwe 19:5. Iwo ankachita kuika manja pa iwo, kuti iwo aulandire iwo. Ndipo pamene iwo anapita ku Samaria, iwo ankachita kukaika manja pa iwo. Koma pamene iwo anabwera kwa mitundu, ku nyumba ya Cornelio, pamene Petro anali akuyankhula mau awa, osati kuika kwa manja. Pamene msungano wang'ono anafa, mwana wankazi wa Yairo, wansembe anati, bwerani ni mudzaike manja pa iye, ndipo iye akhala moyo. Koma pamene Kenturio, wachiroma, wamitundu, anati, ine sindiri woyenera kuti inu mubwere pansi pa denga langa. Yankhulani mau, ndi zomwezo, mwaona. Mkazi wachisirofonisia, mherene, kweni kweni chimene iye anali. Pamene Yesu anati kwa iye, anati, sizoyenera kwa ine, kuti nditenge mkate wa ana, ndi kuupereka kwa agalu. Iye anati, izo nzona ambuye, koma agalu, pansi pa gome, amadya nyenyeswa za ana. Iye anati, chifukwa cha kuyankhula uku, mjerekezi wa musia mwana wako wankazi. Muzine na zinthu zabwino ndiye, muzine na zina zake zabwino zokhudza wina wake, muziyankhula za Yesu. Muzine na china chake chomvera, china chake cheni, ndiyo njira yochotsera adierekezi. Iye sana nene konse, iye sana mpemperele konse nsungwa nayo, iye sana nene konse kantuka modzi zokuza na ndiku chiditsidwa kwake. Iye anangoti, chifukwa cha kuyankhula uku, chifukwa cha kuyankhula uku, head right tsikulina. Iye sana pempe kali konse, iye anali atango kala pamenepo, koma iye anani na chintu choenela. Chimene china ukondweletsa mzimu woyera. Ndipo mzimu woyera unayankhula moyanka nkuti, heti, pempha chilichonse chimene iwe ungafune, chilichonse chimene iwe uli nacho, ndipo ukuchifuna, kafufuze ngati izi zili zeni kapena ayi. Pempha chilichonse, machilitswa nchamali wake wang'ono olumala, atakhala apo, yense ataunjikika pamodzi, madola 10,000 kuti iye asiye kumaka kumba pamapiri awo kumeneko, unyamata ubwezeletsedwe kwa thupi lake logudjumulidwa kwa mbiliro, chilichonse chimene iwe ukufuna kuti upemphe, iwe uchipemphe icho pakali pano. Ngati iwo subwera, ndikudzakupatsa iwe icho pomwe pano, ndiye ndine mneneli wa bodza. Ndicho china chake, si choncho izo. Yesu anati, nena ni kwa pili ili. Ndipo inu mwamvapo zokhudza zomwe zakhala zikuchitika. Umeneo ndiwo utumiki, umene ife tili kulowamo. Ife tili patali munjilai tsopano. Posachedwa kudza kwa Ambuye Yesu. Ndipo ife tiyenena kuti tikale nacho chikhulupirirocho kwa tulitsa mumpingu. Umene ungakhoze kusinthidwa mukamphindi mukuthwani makwadiso kuti tizipita. Kapena ife sitidzapita. Koma musati mudandaule, iwo udzakakhala ulipo. Iwo udzakakhala ulipo. Ndipo pamene mphamvu ya mpingo uwu ikwera, iwo udzawabweretsa abale ake. Mphamvu ya mpingo uwo ikakwera, udzawabweretsa abale ake. Mphamvu ya mpingo uwo udzawabweretsa abale enawo. Ndiye kudzakhala chiukitsiro chaliyense. Ndipo ife tikuyang'anira kuzimenezo. Sopano, musati muiwale, makadi ape mpelo, mawa pa 8 koloko, mpaka 8 sate. Ndiye ine, nidzawa funsa iwali wonse, omwe alimo, ndiye adzango siya kupeleka makadi, ndikupitirira kunka mbuyo, ndikukakala pansi mwaona, chifukwa iwo adzakalata peleka onse, mwina pofika nthawi imeneyo muli monse. Kapena ochuluka, monga omwe ifetiti tidzawa tenge, kuchokera uko pena pake. Anyamata adzabwela, kudzawa sakaniza makadi onseo pa maso panu pomwe. Ndiye ngati ilumukufuna imozi, ilumukufuna imozi, kapena choonje zila china chiri chonse monga choncho. Ndiye pamene ine ndibwela umo, ine basi, pali ponse pamene ambuye ati itana kuchokera po, ndipo ngati iye ati usawaitane konse, ine sindi waitana iwo konse, mwaona. Basi chiri chonse chomwe chiri. Ndipo ine ndili, utumiki umeneo wangotsala pang'ono kuti uzimilire muli monse. Palichina chake chachikulupo chikubweramo. Kumbukirani, ndipo omwe nthawi iliyonse zakhala zikunenedwa kuchokera pa nsanja ino, kapena pa guwa lino, ndipo izo sizinayambe zaleperapo panobe. Inu mukukumbukira utumiki wa dzanja, mukuona chimene iwo unachita, malingaliro antima, mukuona chimene iwo unachita, tsopano penyani ichi. Kuyankhula mau. Ndipo muone chimene iwo akuchita. Mukuona? Ine ndinakuuzani inu kuno zaka zapitazo. Mpingo. Ine ndikuyankhula kwa apa kachisiyu. Zaka zapitazo. Zaka zitatu kapena zinayi zapitazo. China chake chinali kukonzekera kuti chionekere. Icho chikukonzekera kuti chichitike. Ndipo ndi ichi tsopano. Kulowa mkati momwemu. Icho chili kudziumba choka apa. Tsopano ndife oyamikira chifukwa cha izo. Oh, momwe ifetili otokozera. Okondwa basi. Tsopano, ifetili ndi mafunzo ena olimba kwambiri pano. Ndipo ife tukufuna kuti tilowe kumene mwa iwo. Wina wake anayangana pa mabuku onse awa, omwe ine ndili nawo. Ine ndinati chabwino, munthu wanzeru amangosowa limodzi. Koma ine sindine munthu wanzeru. Ine ndimayenera kuti ndikhale nawo ochuluka iwo, oti ndidziyang'anamo. Chabwino, ili ndi Diaglot, ndipo ili ndi Bible, ndipo ili ndi lolongosola. Chotelo zili, ife tati tikuwape mpa ambuye kuti atitandize ife, ndi kutilondolera ife kuti tuwayankhe mafunso awa basi, molingana ndi chifuniro chake cha umulungu ndi mawu ake. Chotelo, tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kwa mphindi yokha ya pemphero. Ambuye, ife tiloyamikira kwa inu kuchokera mukuya komwe kwa mtima wathu, pazomwe inu mwatichitira ife mumasiku atatu athawa. Oh, kuwaona atumiki akusonkhana kumbuyo uko muchipinda, ndi kumagwirana manja, ndi chikhupiriro chotsitsimutsidwa, ndi sitepe yatsopano yoti ayitenge, kuitana pa foni. Ndipo mitima yathu ikusangalala, ndi anthu akulandira mzimu oyera, iwo atatha kuwaona mawu anu, momwe iwo akufotokozera, ndende stepe ndi stepe, momwe angalandilire mzimu anu oyera. Ife tili othokoza kwambiri chifukwa cha izo ambuye. Inu mukuzipanga zinthu kupweka kwambiri kwa ife, chifukwa ndife anthu opweka. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu mutilola ife kwa thunthu tizidzipanga tokha nthawi zonse kukhala ophweka, pakuti ndiwo mtundu umene umadzichepetsa wokha, umene uti udzakwezedwe. Ndipo nzeru ya mdziko ndiyo kupusa kwa Mulungu, kuti zinamukondweretsa Mulungu kupyolera mukupusa kwa kulalikira kuti aziwapulumutsa iwo amene ali otayika. Ndipo tsopano Atate, alipo pano, omwe ndili nawo mafunso angapo omwe afunsidwa, ochokera mu mitima yodzipeleka, yomwe yakudzidwa. Ndipo limodzi la iwo, litayankhidwa molakwika, zikhoza kumuponyera munthuyo njira yolakwika, kuti uponyere kuwala kolakwika pa funso lawo, limene likuwasautsa iwo. Chotero ambuye Mulungu, ine ndikupemphera kuti mzimu wanu oyera usundhire pa ife, ndipo ulule zinthu izi, pakuti zinalembedwa mu malemba. Pemphani ndipo inu mudzalandira, ndifunani ndipo inu mudzapeza, gogodani ndipo zidzatsegulidwira kwa inu. Ndipo ndi chimene ife tikuchita tsopano ambuye, kugogoda pa khomo lanu la chifundo, titayima mu mthunzi wa chilungamo chanu cha umulungu. Ife tikuchondelera magazi a Khristu wa Mulungu ndi kwa mzimu woyela. Ndipo ife sitikubwera usiku uno kungoti chifukwa ife tachokera ku usiku utatu uja wakulalikira pa mzimu woyela. Ife tikubwera ndi kuya kwa kulemekeza kwambiri ndi kuona mtima. Ife tikubwera ngati kuti uwu ndi usiku wotsiliza omwe ife titi tidzakhale nawo konse pa dziko lapansi. Ife tikubwera tikukhulupirira kuti inu muyankha mapemphero athu. Ndipo Ambuye, ife tikukupemphani inu tsopano kuti mutikhutitse ife ndi moyo wanu wamuyaya ndi pakuyankha kwa mawu anu. Mulole mzimu woyera, o Mulungu, monga ife tinapeza kuti ndinu mwini pakati pathu. Ife tikupemphera kuti iye aululire kwa ife usiku uno zinthu zomwe ife tikuzikhumba. Ndipo ife tikukhumba kokha kuti mioyo yathu ikhoze kukhala pa mpumulo ndi malingaliro athu pa mtendere ndi kukhala nacho chikhulupiriro mwa Mulungu kuti tiziyenda cha mtsogolo kuti tiwatenge madalitso omwe iye anawalonjeza. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Tsopano ine ndili nawo mafunso onse omwe anaperekedwa kwa ine kupatula limodzi. Ndipo ine ndinamuyankha mʼbale wang'ono Martin, yemwe anandifunsa ine funso usiku wa dzano limodzi lokha. Analipo ambiri muno usiku watha, koma awo anali opempha pemphero. Ndipo mʼbale Martin anandifunsa ine funso lokhudza Yohane 3:16 kapena Yohane 3. Ine ndikukhulupirira lakupatula ngati munthu abadwa mwa madzi ndi mwa mzimu iye sangakhoze kuwuona ufumu. Ndipo amafanizitsa izo ndi tepi yomwe ine ndinayitumiza ya Ahebri. Ndipo ine ndinakomana naye iye muchipinda chakumbuyo kuno usiku watha. Ndipo ine ndisanakhale nawo mwayi woti ndimuyankhe iye. Ndiyeno ine ndinazichita apo paphunzirolo. Tsopano, kodi alipo wina pano yemwe sanali pano usiku watha? Tiye ntione manja anu omwe sanali pano usiku watha. Oh, ife zedi timakumba inu mukadakhala ndi ife. Ife tinali ndi nthawi ya ulemerero chotero mzimu woyela. Ine mwina kwa miniti yokha izi sizipweteka, izi zikujambulidwa. Ndipo ngati mtumiki aliyense apezeka kuti kapena munthu yemwe ati apezeke kuti sakugwizana pa zomwe ine ndikukonzekera kuti ndinene tsopano kapena ngakhale mu mafunso, ine ndikupempha mʼbale inu musaganize kuti icho ndi chachilendo, koma kuti kumbukirani kuti tepi iyi ikupangidwa mukachisi mwathu muno. Ife tikuphunzitsa kwa anthu athu, atumiki ochuluka azikhulupiriro zosiyana akhala pano. Ndipo ine ndikufuna kuti ndilowe muphunziro kachiwiri, pakuti alipo ena a anthu athu omwe sakanakhoza kulowa muno usiku watha, amene ine ndikuwaona ali muno usiku uno. Ndipo ine ndikanafuna kuti ndidutse mu mphindi yokha ngati inu mungandiloleze izo pa zomwe ine ndinayankhula usiku watha. Ndipo izo zinali pa Pentekoste, pakulandira mzimu woyera. Tsopano powerenga kuchokera mu emphatic diaglot yakumasulira kwa Chigriki pamene ine ndinali usiku watha, lomwe lili chitsegulire patsogolo panga tsopano, ndiko kumasulira kwa pachiyambi kuchokera ku Chigriki kupita ku Chingelezi. Ilo sili madzera mwa omasulira ena ndi kumasulira kwina ndilo lunjika basi kuchokera ku Chigriki kupita ku Chingelezi. Tsopano mawu a Chingelezi nthawi zambiri ali ndi matanthauzo otero kwa iwo, monga ngati ine ndikanati tsopano board. Mukawatenga mawu awo a board, inu mukanati chabwino iye amatanthauza kuti ife timamutopetsa iye. Ayi, iye analipira gulu lake. Ayi, chabwino iye ndi bolodi ili kumbali ya nyumba. Chabwino mukuona kapena chilichonse cha izo, alipo mawu anayi kapena asanu osiyana angakhoze kugwiritsidwa ntchito. Iwe umayenera kuti umvetse chiganizocho. Mawu oti si amatanthauza kumvetsa muchingerezi. Si amatanthauza chikhamu cha madzi. Si amatanthauza kuyang'anapo, mwaona? Koma pakumasulira uku, mawu amene agwiritsidwa ntchito apa omwe ine ndinawayankhula usiku wathu mu machitidwe mutu wathu, pamene amati malilime a moto anakhala pa iwo. Sopano ine ndikukhumba ndikanangobwelera mbuyo mphindi yokha. Kodi inu mungakonde kutero mphindi yokha? Ndikukhala ngati kuzibwereza izo kwa mphindi ife tisanapite patsogolo paliponse. Sopano tembenuzirani inu mu King James lanu kapena kumasulira kulikonse kumene inu mukuwerenga kuchokeramo. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge izo. Ndipo mumvese mwachelu kwenikweni tsopano. Musati mumvetse molakwika. Ochuluka lelo, ngakhale mlongo wanga, ambiri ayiwo anaimba, anati, akazi a Morgan, ambiri ayiwo analimo usiku wata. Akazi a Morgan, ndi mmodzi wa alongo athu, yemwe analepheledwa, ndipo iye anali pa mndandanda wawo kufa mu Louisville, kwa 16, zaka 17 zapitazo ndi cancer. Ine ndikuganiza iye wakhala kumbuyo muno usiku unonso. Iye sanali kukonza kumva, iye anati, chifukwa ine ndinali kuyankhula molunjika muchoyankhulira. Ndipo chifukwa cha iwo, ine ndikufuna ndidutsenso mu izi kwa mphindi. Tsopano ine ndikuwerenga kuchokera kulemba ili la machitidwe 2. Pamene tsiku la Pentecoste linadza kwa thunthu, anali onse mulingaliro limodzi. Tsopano ine ndikuzikonda izo bwinoko kuposa chigwirizano chimodzi. Chifukwa inu mukhoza kukhala achigwirizano chimodzi pafupifupi pa phunziro lililonse. Koma pano malingaliro awo anali ofanana. Alingaliro limodzi ndi pamalo omwewo. Ndipo mwadzidzidzi apo panadza phokoso lochekera kumwamba longa mphepo ya mkokomo ya chiwawa. Ndipo iyo inadzadza nyumba yonseyo momwe iwo anali atakhala, osati atagwada, osati akupemphera, koma atakhala. Malilime ogawanika, MALLERIMA, malilime ogawanika kutanthauza opatukana. Malilime anaonekera kwa iwo onga moto. Ndipo limodzi, limodzi paloka, linadzakhala pa aliyense wa iwo. Ndipo iwo onse anadzadzidwa. Ndipo cholumikizira, onse anadzadzidwa ndi mzimu woyera. Ndipo anayamba kuyankhula ndi malilime ena momwe mzimu unkawapatsira iwo zoyankhula. Tsopano iwo anali kukhala mu Yerusalemu, Ayuda, amuna odzipeleka, ochokera ku fuko lililonse la pansi pakumwamba. Pamene ichi, ndipo umboni uwu, pamene unafalitsidwa, unyinji unadza palimodzi. Ndipo anadodometsedwa chifukwa aliyense anamumva iye akuyankhula mu chinenero chake chomwe. Tsopano zindikirani, pamene moto unadza, iwo unali malilime. Pamene iwo anali kuyankhula, icho chinali chinenelo. Tsopano, pali kusiyana kwa kukulu pakati pa malilime ndi zinenelo. Kwa ife, zonsezo ndizofanana. Koma mu Chigriki, lilime zimatanthauza ili. Kutu ndi ili. Mukuona, ilo silimatanthauza chinenelo. Ilo limatanthauza gao la thupi lako, ilo ndilo lilime. Ngati inu mungazindikire, izo zinamasuliridwa kuti malilime a moto, chomwe chikutanthauza monga malilime, monga ngati chiduswa cha moto, lawi lalitali la moto. Tsopano, penyani kutsimikizirako tsopano. Ndipo aliwonse amalo ameneo tsopano, musati muiwale izo. Tsopano, ife tikuti tipeleke kasewero kakang'ono usiku uno, ndipo ine ndikuti ndizisire izo kwa inu. Tsopano kumbukirani, ngati chilichonse chili mosiyana, izo zili kwa inu. Koma njira yokha, yomwe wina aliyense, angakhoze kupeza konse chilichonse kuchokera kwa Mulungu, ndi mwachikhulupiriro. Ndipo inu musanati, ine ndiyenera kuti ndizidziwa chimene ine ndikuchita, ine ndisanakhale ndi chikhulupiriro mu zomwe ine ndikuzichita. Chifukwa chani inu munamukwatira mkazi wanu? Inu munali ndi chikhulupiriro mwa iye. Inu munamuyesa iye, munamupenya iye, munaona komwe iye ankachokera, yemwe iye anali. Ndi momwe lili lilemba kwa Mulungu. Ndi zomwe zimapangitsa masomphenya awa. A, lawi la moto ili. Zinthu zonse izi. Chifukwa Mulungu analonjeza izo. Mulungu ananena chomwecho. Ine ndamuyesapo iye ndi mawu ake. Ndipo ine ndikudziwa kuti ichi ndi choonadi. Ndipo inu muzitsatira mawu ake. Ndiye ngati pali kusokonezeka pena pake, ndiye pali china chake cholakwika pena pake. Chifukwa Mulungu, mvetserani, Mulungu sanachite konse, kapena sazagwira konse, ntchito mochoka kwa iye yekha, kapena motsutsana ndi malamulo ake omwe. Dzinja silingabwere mu chilimwe, ndipo chilimwe sichingabwere mu dzinja. Masamba sangakhoze kumagwa mu nthawi ya kuphukira, ndi kubwereranso kachiwiri mu kugwa. Inu simungakhoze basi kuzipangitsa izo. Monga ine, ndinanenera usiku wa thawu, za chitsime cha kasupe kutsirira mbewu zanu, kapena ngati inu mutayima pano pakati pa chile, ndipo imo ndi mwakuda bi. Ndipo inu mukanati, oh, magetso pambana. Ine ndikudziwa inu muli mundamu. Tsopano ine ndatayika. Sindikudziwa kumene ine ndikupita. Ndipatse kuwala kuti ine ndikhoze kumaona momwe ndingayendere. Alipo magetso okwanira kuti awalitsire mundamu. Izo nzona. Inde bwana. Alipo magetso okwanira mu chipinda chino kuti achiwalitse icho popanda ngakhale nyali izo. Popanda izo, koma inu muyenera kuti muwalamulire iwo. Tsopano, inu mukhoza kufuwulira kwa iwo mpaka inu osatha kufuwulanso. Iwo sangakhoze konse kuwalitsa, koma ngati inu mutagwira ntchito molingana ndi malamulo amagetsi, ndiye inu mupeza kuwala. Chabwino, ndi mofanana momwe zilili ndi Mulungu. Mulungu ndiye mlengi wamkulu wa miyamba ndi dziko lapansi. Yemweyo dzulo, lelo ndi kwa nthawi zonse. Iye akadali Mulungu. Koma iye amagwira ntchito pamene inu mukutsatira malamulo ake ndi malangizo basi. Abwenzi, ine ndikunena izi. Ine sindinayambe ndazionapo izo zitalephera. Ndipo sizingatelo. Tsopano, tiye ntizindikire. Yesu mu Luka 24:49 anali atawatuma atumwi iwo atapulumutsidwa kale ndi kuyeletsedwa malingana ndi mawu. Kulungamitsidwa pa kukhulupirira pa Ambuye Yesu. Kuyeletsedwa pa Yohane 17:17 pamene Yesu anati, ayeletseni iwo Atate kupyolera mu choonadi. Mawu anu ndiwo choonadi. Ndipo iye anali mawu. Tsopano anawapatsa iwo mphamvu kuti azichiza odwala kutulutsa ziwanda kuukitsa akufa. Ndipo iwo anabwelera akusangalala. Ndipo mayina awo anali pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Inu mukukumbukira momwe ife takhala tikudutsira mu izo tsopano, koma iwo anali asanatembenuke apabe. Yesu anamuuza Petro usiku wa kupachikidwa kwake uja. Iye anati, iwe ukadzakhala utatembenuka, ndiye udzawalimbikitse abale ako. Mzimu Woyera ndi omwe inu mukukhulupirira kuloza ku moyo wa muyaya. Koma pamene Mzimu Woyera ubwera, iwo ndiwo moyo wa muyaya. Inu mukukhulupirira kuloza ku. Ndinu obalidwa ndi mzimu pakuyeletsedwa, koma simunabadwe konse ndi mzimu, mpaka Mzimu Woyera utabwera umo. Ndiko kukhoza. Mwana amakhala ndi moyo muchiberekero cha amake. Akatumba ang'ono amadziwongola. Ndi moyo. Koma ndi moyo osiyana pamene iko kapumira mpweya wa moyo mumphuno zake. Ndi zosiyana. Mchomwe icho chili. Ndi mbale wanga okondedwa wa Methodist, ndi Pilgrim Holiness, ndi Nazarene, ubatizo wa Mzimu Woyera ndi osiyana ndi kuyeletsedwa. Kuyeletsedwa ndi kutsuka, komwe kuli kukonzekera kwa moyo. Koma pamene Mzimu Woyera ubwera, iwo ndiwo moyo. Kukonzekera ndi kutsuka chidacho. Mzimu Woyera ndi kuchidzadzitsa chidacho. Kuyeletsedwa kumatanthauza kutsukidwa ndi kuyikidwa pambali kwa utumiki. Mzimu Woyera ndi kuchiyika icho mukutumikira. Ndinu chida chimene Mulungu wachitsuka. Ndipo ife tikupeza kuti Mzimu Woyera ndi Mulungu mwini wake mwa inu. Mulungu anali pamwamba pa inu mulawira moto ndi Mose. Mulungu anali ndi inu mwa Yesu Kristu. Tsopano Mulungu ali mwa inu mwa Mzimu Woyera. Osati a Mulungu atatu. Mulungu mmodzi akugwira ntchito mu maudindo atatu. Mulungu kudzichepetsa kubwera pansi kuchokera pamwamba pa munthu. Iye sankakhoza kumukhudza iye chifukwa iye anali atachimwa munda wa Edeni. Ndipo anadzilekanitsa yekha kuchiyanjano chake. Ndiye Chiani china chitika. Iye ankachita kumakala pamwamba pa iye. Magazi ang'ombe za mpongo ndi mbuzi saka nakoza kumulola iye kuti akhale ndi chiyanjano ndi munthu kachiwiri. Koma kupyolera mmalamulo ndi malangizo kuonetseratu nthawi ino ikudza pakupereka nsembe ng'ombe ndi zina zotero ndi nkhosa. Ndiye pamene Mulungu anabwera pansi nadzakhala muthupi loyeretsedwa lobadwa mwana mwali kwa mkazi kuti Mulungu mwini wake. Inu mukudziwa zomwe Mulungu anachita. Iye sankachita kanthu koma basi. Iye anazika hema wake pakati pa athu. Mulungu ankakhala mu hema wotchedwa Yesu Kristu. Iye anadzangomanga hema wake limodzi nafe. Anadzakhala. Ine ndidzalalikira pa izo mmawa. Kotero ndi bwino kuti ine ndizisiye izo zokha. Tsopano kuti momwe hema wa Mulungu kapena anadzakhala ndi ife, ndipo tsopano Mulungu ali mwa ife. Yesu ananena mu Yohane 14, mutsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate ali mwa ine, ndi ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Mulungu mwa ife. Cholinga chake chinali chiyani kuti adzachite dongosolo lake. Mulungu anali ndi dongosolo. Iye ankafuna kuti azidzagwira ntchito pakati pa anthu. Ndipo iye anazibweretsa izo mulawi la moto, umene unali moto wa chinsinsi, umene unkapachikika pamwamba pa ana a Israeli. Ndiye moto omwewo unadzaonetseledwa muthupi la Yesu. Ndipo iye anati iye anali moto umenewo. Asanakhale pa Abrahamu ine ndine. Iye anali moto umenewo. Iye anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, ndipo ine ndikubwerera kwa Mulungu. Ndipo itachitika imfa yake kuyikidwa ndi chiukitsiro, Paulo oyera anakumana naye iye panjira. Pamene dzina lake linali likadali Sauli, panjira ya ku Damasiko, ndipo iye anali aponso, atabwereranso kulawira moto ilo. Kuwala kunatimitsa maso ake, ndiko kulondola. Ndipo pano iye ali lero, lawi la moto lomwelo. Mulungu yemweyo akuchita zizindikiro zomwezo, ntchito zomwezo. Bwanji, iye akugwira ntchito pakati pa anthu ake. Iye ali mwa ife. Ine, iye ali ndi inu tsopano. Koma ine, ndidzakhala mkati mwanu. Ine, ndidzakhala ndi inu. Ngakhale mkati mwanu. Mpaka ku mapeto achimaliziro. Mapeto a dziko. Iye adzakhala ali nafe. Tsopano zindikirani. Yesu anali atawatuma iwo kuti apite uko ku Yerusalemu ndi kukadikira. Mawu oti tale amatanthauza kudikirira. Samatanthauza kupemphera, amatanthauza kudikirira. Iwo sanali otsatira oyenera apabe kuti azilalikira. Chifukwa iwo ankangodziwa chiukitsiro chake mwa munthu wake pakumona iye kunja. Iye analamulira iwo kuti asati azikalalikiranso. Kuti asamachite kalikonse mpaka poyamba iwo atadzazidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Ine sindikukhulupirira kuti mlalike aliyense kapena otumidwa ndi Mulungu kapena kuti akhoza kukhala odzozedwa molondola, chifukwa Mulungu ndi wopanda malire. Ndipo chimene Mulungu amachita kamodzi iye amachichita nthawi zonse. Tsopano, ngati Mulungu sakanati awalole iwo kuti azilalikira mpaka iwo atapita ku Pentekoste ndipo atalandira chowachitikira cha Chipentekoste, palibe munthu kupatula chikhumbo china chakuya chakechake kapena bungwe lina litamutuma iye ali ndi ufulu olowa muguwa mpaka iye atadzazidwa kaye ndi mzimu woyera. Ndizo ndendende kulondola. Chifukwa iye akuatsogolera iwo mwalingaliro la luntha la bungwe lina mpaka iye atadzazidwa ndi mzimu woyera. Ndiyeno iye akuapatsa iwo chakudya cha nkhunda. Mwana wa nkhosa ndi nkhunda, monga ife tinaziyankhula usiku watha. Tsopano zindikirani, iye anati, pitani uko ku Yerusalemu ndipo mukakhale komweko. Muzikangodikirira kumeneko mpaka ine nditatumiza lonjezo la Atate. Ndiyeno, kodi iwo anachita chiyani? Iwo analipo 120 ya iwo, amuna ndi akazi, iwo anapita muchipinda cha pamwamba kukachisi. Tsopano, linali kuyandikira tsiku la phwando la Pentekoste, kuchokera kukuyeletsa kwa malo opatulika, kupha kwa mwana wa nkhosa wa Paska, mpaka kudza kwa Pentekoste, zomwe zinali zipatso zoyamba za zokolola. Chisangalalo cha Pentekoste. Ndipa manyumba. Tsopano, ine ndakhala ndili m'mayiko, mayiko akummawa, Sika wili kawili kuti amakhala ndi makwerero opita mwamba mkati. Makwerero anali kunja. Kunja kwa kachisi, ife timauzidwa, uko kunali makwerero, ankalondolera mpaka mwamba, kukachipinda kakang'ono patali pomwe. Opita mwamba, ndi mwamba, ndi mwamba, mpaka iwe umafika kukachipinda kakang'ono, mwamba umo. Monga chipinda chosungira zinthu pa mwamba pakachisi, mtundu wina wa chipinda cha ching'ono, chipinda cha pa mwamba. Ndipo Bible linati, iwo anali mkati mmenemo, ndipo zitseko zinali zitatsekedwa. Chifukwa iwo ankachita manha ndi Ayuda. Chifukwa iwo akanawakhadzulwa iwo chifukwa chomupembedza Ambuye Yesu. Kayafa wansembe wankulu, ndipo Pontius Pilato, ndi iwo atamuyika kale iye ku imfa. Chotelo, iwo ankati atane nawo onse otchedwa a Kristu. Ndipo zitseko zinali zitatsekedwa, ndipo iwo anali akudikirira. Sopano, muzipinda izo monga icho, munali mopanda mazenera. Mazenera anali zinthu za zing'ono, zochingidwa, zokala ndi zonga zitseko. Iwe unkazikoka kuti utsegule. Muzipinda zimenezo, munkakala nyali za zing'ono, za chikoloboi. Zomwe zinkapachikidwa, chozondosa ndi kumayaka. Ngati inu mungadzafike konse mu California, ku cafeteria ya Clifton, mudzapite ku chipinda cha pansi, ndipo inu mudzakapeza china cha mtundu wofanana, ndi chipinda cha pamwambacho. Kodi inu munayamba mwapitamo uko, ndi angati muno anayamba apitamo uko. Ine ndikwaona anthu mukugwedeza mitu yanu. Chabwino, inu mukudziwa chimene ine ndikuchikamba. Chabwino. Mudzapite pansi pamenepo, ndipo inu mudzaka uona munda wa Getsemani. Inu musanatero, inu mudzaka lowe muzipinda zina za chikale izo, izo zili ndende moona. Uko, inu mukapeza nyali ya ing'ono ya mafuta azitona. Ili ndi chingwe cha ching'ono cha ubweya mkati mwake. Chiku yaka. Sopano, tiye ntinene kuti iwa anali mwamba umo. Ata kwela chozungulira kunja uku. Iwa anakwela umo, ndipo anakadzibisa oka, chifukwa iwo ankachita manha ndi Ayuda. Yesu sana wauze iwo kuti adzapite muchipinda chapa mwamba, iya anangoti mukadikilile ku Yerusalemu. Ngati iwo akanakala pansi apa munyumba, nzovuta kuti udziwe zomwe zikanati zichitike. Iyo akanabwera ndi kudzawa tenga iyo. Chotelo iyo anapita kukanyumba kachikale muchipinda cha mwamba, mwamba momwe, umo muchipinda cha ndenga. Ndipo mmenemo iyo anatseka chipindacho kuti Ayuda sakanakoza kufika kwa iyo. Ndipo iyo anakala mmenemo akudikira kwa masiku kumi. Sopano. Sopano ife tili mumachitidwe 1. Sopano mvetsirani mwacheu sopano. Inu mwachigwira chitunzicho, kunja kwa nyumba, makwerero ang'ono anapita mwamba, ndipo iwo anakalowa muchipinda cha ching'ono ichi. Pansi mukachisi, mkati, iwo alindi phwando la Pentekoste. Oh, uko kunali kukuchitika nthawi ya ikulu. Sopano, pamene tsiku la Pentekoste linadza kwa tunthu, iwo anali onse ndi lingaliro limodzi. Lingaliro limodzi, akukhulupirira kuti Mulungu anali woti atumiza lonjezo limenelo. Ndipo mulole munthu aliyense muno alowe mulingaliro lomwelo usiku uno. Ndipo aone zomwe ziti zichitike. Izo ziyenera kubweleza. Ilo ndi lonjezo chimodzi-modzi basi monga iwo anali nalo. Mukuona? Kodi iwo anali kuchita chiyani? Ankatsatira malangizo. Ankatsatira malamulo a Mulungu. Dikirani mpakana. Sopano iwo ankachita manha ndi Ayuda. Sopano zikumbukirani izo. Iwo anali kuwaopa Ayuda. Sopano zonse mwadzidzidzi. Uko kunadza phokoso longa mphepo ya mkokomo. Iyo sinali mphepo ya mkokomo. Iyo inali ngati mphepo ya mkokomo. Ine ndiwerenga ndemanga muamini tipang'ono oka yao masulira. Ilo linali longa mphepo ya mkokomo. Mwakuyankhula kwina, iyo inali mphepo ya uzimu. Oh, china chake chimene iwo amakonza kuchimvelera. Mphepoyo inali mkati mwa iwo. Pamenepo panadza mphepo ya mkokomo. Yonga mphepo ya mkokomo. Mphepoyo sinali kukukuma, koma inkango mveka monga mphepo ya mkokomo. Yonga china chake chikuti. Kodi inu munayamba mwa imvelera iyo? Oh my. yonga mkokomo wa mphepo. Tsopano penyani, ndipo iyo inadzadza. Tsopano umwe anati onse, koma muchi Greek anati yonse, Y-O-N-S-E wankulu. Nyumba yonse, paliponse nkati umo, ngalu uliwonse, ngoja ndi pamphanga, pankanga, kuti panali podzadza nayo. Osati kuti, kuti, abale, kodi ili mkumverera, zomwe ine ndi kumverera, ai, iyo inali paliponse, monga mphepo ya nkokomo. Sopano penyani, apo panadza phokoso olonga nkokomo wa mphepo ya mphamvu. Ndipo, cholumikizira, sopano muziwa penya, mandipo ameneo. Ngati inu simutelo, inu wapangitsa iwo kunena China, chimene iwo ali kunena. Mwaona, ndipo, monga, ndicho chimene china chitika choyamba chinali phokoso, china chake chonga nkokomo wa mphepo, unadza pa iwo. Ndipo, inu mkukumbukira usiku wata, ine ndinapita kugolosale, ndipo ndinakagula mtanda wankate, ndi nyama ina. Ndi china chake chomwe chinapita limodzi nacho. Mkate, ndi chinthu chimodzi, nyama ndi chinanso. Ndipo mkokomo unali chinthu china, chimene china wakudza iwo. Ndipo, pamenepo panaonekera kwa iwo, pamaso pawo, malilime. Malilime ogawanika. Kodi aliense muno anayamba waonapo malamulo kumi asesu dimil. Kodi inu muna zindikira pamene malamulo analikulembedwa. Mwemwe iye anazigwirira izo. Ine sindi madziwa, zinalipo zinthu ziwiri kapena zitatu, zomwe ine ndina ziona umo. Zomwe ine ndina zikonda kweni kweni. Chinthu choyamba ndi kuwala kwa ambala kuja. Umo ndi ndendende momwe iko kumaonekera. Mukuona? Chinthu china chinali pamene malamulo anali atalembedwa. Ndipo izo zitata kodi inu munazindikira kuulukira kwina kwa lawi la moto lali kululija. Apo panali malawi angono a moto akuulukira kwina. Kodi inu munazizindikira izo. Sopano, ndicho chimene ine ndikuganiza kuti ichi chinali pa Pentecost. Apo panaonekera kwa iwo. Kotelo iwo ankakoza kukuona iko. Iwo sanati, apo anagwera nkati mwao, koma pamenepo panaonekera kwa iwo Malawi. Ife tizicha izo. Malilime, ngati lilime, monga lilime ili apa. Maonekedwe, alilime, lawi la moto. Sopano, kutu, monga ine ndinati, kutu ndi kutu, chala ndi chala. Chala sizikutanthauza kuti iwe unazimverera izo, izo zikutanthauza kuti icho chinkaoneka monga chala. Ndipo ngati ilo likanakhala lili kutu, izo sizikanatanthauza kuti iwe unalimva ilo, izo zinkaoneka monga kutu. Uu unali moto umene unkaoneka monga lilime. Osati wina wake akuyankhula. Moto, umene unkaoneka monga lilime. Sopano mvetsirani, penyani momwe chigiriki chikwerengekera. Pa izo apa, ndipo mwadzidzidzi apo panadza phokoso longa mphepo ya nkokomo wa mphamvu. Ya 3, ndime ya 3. Ndipo malilime ogawanika anaonekera kwa iwo. Osati malilime ogawanika anali mkati mwao, kapena iwo anali kuyankhula ndi lilime ogawanika, awo anali malilime ogawanika, omwe anaonekera kwa iwo. Sopano penyani, iwo sali pa iwo apabe, ali muchipinda mmenemu, kuzungulira zungulira umo, monga mumphepo iyi. Kwa iwo, monga moto, malilime ogawanika anaonekera kwa iwo, ndizo patsogolo pawo. Onga moto, malilime onga moto, ndipo limodzi, laloka, linadzatela pa wina aliense wa iwo. Osati anapita nkati mwao, koma anadzatela pa iwo. Sopano, mukuona mumwe King James akanati aziponyere izo kumbali, ndipo malilime ogawanika anabwera pa iwo, kapena anadzakhala, kodi zikwerengeka motani mu King James umo. Anadzakhala pa iwo, mukuona? Sopano, iwo saka nakoza kupita mwamba umo, ndi kukakhala pansi, ife tikudziwa izo. Koma mwapa chiambi anati, iwo anadzatera pa iwo, ine ndikukhulupirira, si choncho izo? Mundilole ine, ndizipeze izo ndende moona. Ea, anadzatera pa aliense wa iwo. Lilime limodzi la moto, linadzatera pa aliense wa iwo. Mukuona apo, kodi inu mukuzimvetsa izo? Ndicho chinthu chachiwiri chimene chinachitika. Choyamba chinali mphepo, kenako kuonekera kwa malilime amoto. Munali mchipinda chaching'ono ichi, umu muli nyali za zing'ono za mafuta zikuyaka. Taganizani za iwo atakhala mwamba umo. Ndipo wina anati, oh, iya anayang'ana, ponseponse nyumbayo. Iwa anali ponseponse nyumbayo. Ndiye iwa anati, taonani, malilime amoto anayamba kubwera kuzungulira mchipindamo. Tsopano penyani. Ndipo pamenepo anaonekera malilime amoto awa. Tsopano penyani chotsatira. Ndipo cholumikiza china, china chakenso chinachitika. Iwo onse anadzazidwa ndi mzimu woyera. Chinthu chachiwiri chimene chinachitika. Tsopano taonani, ife tikufuna kuti tizisinthe izo mozungulira nkuti iwo anali ndi malilime amoto ndipo apa akubwebweta pamenepo. Ndiyero anatuluka panja ndipo anayamba kuyankhula mulilime losadziwika. Mulibe chinthu chotero monga icho mumalemba mzanga. Aliyense yemwe amayankhula ndi lilime losadziwika pakulandira mzimu woyera amachita izo mosiyana ndi Baibulo. Ndipo ine, ndisonyeza kwa inu mu maminiti pang'ono, ndikutsikimiza kwa inu, kuti ine ndimakhulupirira kuyankhula mu malilime osadziwika, koma osati pakulandira mzimu woyera. Iyo ndi mphatso ya mzimu woyera. Mzimu woyera ndi mzimu. Tsopano penyani, malilime awa anali muchipinda monga moto, ndipo iwo anayikidwa pa aliyense. Ndiye iwo anadzazidwa ndi mzimu woyera, chinthu chachiwiri. Ndipo, kenako, iwo atadzazidwa kale ndi mzimu woyera, atayankhula ndi malilime, osati ndi malilime, ndi zinenero. Kodi inu mwazindikira izo? Iwo anayamba kuyankhula ndi zinenero zina, momwe mzimu unkawapatsira iwo kuti ayankhule. Tsopano, izi zinamveka konse-konse, tsopano penyani, tsopano, tiye nditenge kalongosoledwe kachiwiri kuti inu musati muziwale izi tsopano. Malingana ndi lemba, muchipinda chapamwamba akuyembekezera mwadzidzidzi phokoso longa mphepo ya mkokomo yomwe inali pa iwo, umenewo unali mzimu woyera. Ndiyangati akukhulupirira kuti kumeneko kunali kuonekerapo kwa mzimu woyera. Monga mphepo, mphepo ya uzimu. Ndiye iwo anazindikira. Ndipo kuchokera mmenemo munali malilime ang'ono amoto. 120 a iwo. Ndipo anayamba kudzakhazikika pansi. Ndipo anadzakhala pa wina aliyense wa iwo. Chinali chiyani icho? Chinali chiyani? Lawi la moto amene anali Mulungu mwini wake akuzigawaniza iye yekha pakati pa anthu ake kubwera mkati mwa anthu. Yesu anali nacho chinthu chonsecho. Iye anali nawo mzimu woyera wopanda muyezo. Ife timawulandira iwo mwa muyezo. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza. Chifukwa ndife ana okhazikitsidwa. Moyo wake wa muyaya unali kubwera mkati. Tsopano, ndi chiyani chinachitika? Ndiye iwo onse anadzazidwa ndi mzimu woyera. Tsopano, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Ndiliti pamene mphekeserayo inayamba. Ngati iwo akanati achite kubwera kuchokera mchipinda chapamwamba icho kuti atsike pansi ndi masitepe amenewo ndi kukafika mu mabwalo a nyumba ya chifumu kapena uko mu ku mabwalo akachisi kumene kunali mwina mwake mdadada wa mu mzinda kuchokera kumene iwo anali chipinda chapamwamba ndi kutsika mu mabwalo kumene anthu onse anasonkhana palimodzi. Ndipo iwo anabwera kuchokera umo okhala ngati aledzera ndi mzimu. Pakuti anthu anati, amuna awa aledzera vinyo watsopano. Iwo anali asanaonepo chilichonse chonga izo. Ndipo aliyense ankayesera kunena kuti, mzimu woyera wabwera, lonjezo la Mulungu lili pa ine. Ine ndadzazidwa ndi mzimu. Ndipo iye pokhala mGalileya, mwamuna yemwe iye anali kuyankhula naye muluya kapena mperisi ankamuva iye muchinenelo chake chomwe. Ife tikuamva bwanji osati mulilime losadziwika? Ife tikuamva bwanji munthu aliyense mulilime lomwe ife tinabadwira? Ndipo kodi onse awa omwe akuyankhulawa si a Galileya? Ndipo anali mwina mwake akuyankhula chiGalileya? Koma pamene iwo ankawamva iwo, izo zinali muchinenelo chomwe iwo anabadwiramo. Ngati si choncho, ine ndikufuna kuti inu mundifunse ine. Mundiyankhe ine funso ili. Zinali motani kuti Petro anayimirira pamenepo ndipo ankayankhula mu Chigalileya ndipo gulu lonselo linkamva chimene iye ankanena. Miyoyo zikwi zitatu inadza kwa Kristu apo pomwe ndipo tu Petro akuyankhula mu chinenelo chimodzi. Zedi. Uyo anali Mulungu akuchita chozizwitsa. Petro kwa mvetsira omwewo omwe anapangidwa ndi aku Mesopotamia ndi alendo ndi otembenuzidwa ndi chilichonse ochokera ku dziko lonse la pansi anali atayima pamenepo. Ndipo Petro anayima ndi kumalalikira mu chinenero chimodzi ndipo munthu aliyense ankamumva iye pakuti zikwi zitatu analapa ndipo anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu apo pomwe. Zinali motani zimenezo. Taonani, abwenzi, ine sindingakonze kuyembekeza mbale wanga wachipembedzo, wachipentekoste, kuti angazivomereze izo pakali pano. Koma inu, muzitsatire izo kudusa mu Baibulu. Ndipo munduze ine, nthawi iliyonse yomwe iwo analandira apo konse mzimu oyera, nayankhula mu malilime omwe iwo sanali kudziwa chimene iwo anali kuchiyankhula. Ndipo ngati njira yake ili imeneyo, yomwe anaulandirira iwo uko, Mulungu wochita mwayekha, izo ziyenera kumachitika nthawi iliyonse mwa njira yomweyo. Tsopano, ine sindingakhoze, tsopano ku nyumba yakone, ife tikukumbukira, pamene ife tinapita ku Samaria kuja usiku atha, ife tinakapeza kuti uko kunalibe chinthu chimodzi chinanenedwa chokhudza iwo kumva mu lilime lina lililonse, panalibe zinanenedwa zokhudza izo. Koma pamene iwo anapita ku nyumba ya Cornelio, kumene kunali mafuko atatu osiyana anthu, iwo anayankhula mu malilime. Ndipo pamene iwo anatero, ngati iwo anatero, iwo anaulandira iwo, Petro anati, mwanjira yomweyo imene anaulandirira iwo pachiyambi. Ndipo iwo anadziwa kuti amitundu anali atalandira chisomo kuchokera kwa Mulungu, chifukwa iwo anali atalandira mzimu oyera, chimodzi-modzi monga iwo anachitila pachiyambi. Ine ndilinalo funso pano. China chake pa izo mumaminiti pang'ono. Ine ndikufuna kuti ndiike maziko. Chotero inu, mukhoze kuona zomwe izo zili. Tsopano ine, sindingakonze kuyembekezera anthu omwe aphunzitsidwa mosiyana, ndipo mvetserani kwa ine abale anga okondedwa ofunika achipentekoste. Ine sindingakaphunzitse izi kunja. Izi ndi ine sindikanachita kanthu koti kayambitse kutsutsana. Koma ngati ife sititenga choonadi, ndi liti pamene titi tidzayambe. Ife tiyenera kuti tikhale nacho china chake, choti chichitike pano, choti chitiwongole ife. Ife tiyenera kuti tipeze chisomo chokwatulitsa pano tsopano. Choonadi chiyenera kutulukirapo. Akanachita chiyani munthu ngati iye akanakhala ogontha ndi osayankhula, ndipo akanakhala osayankhula nkomwe. Kodi iye akanakhoza kulandira mzimu oyera? Bwanji ngati iye akanakhala wopanda lilime pakuyamba pomwe, ndipo munthu osaukayo akufuna kuti apulumutsidwe. Mukuona? Ndi mzimu oyera, ndiwo ubatizo. Ndiyeno mphatso zonse izi, monga kuyankhula mu malilime, kutanthauzira kwa malilime, zili pambuyo, iwo utabwera muthupilo mwa ubatizo wa mzimu oyera. Pakuti mphatso zimenezo zili muthupila Khristu. Tsopano, chifukwa chimene ine ndikuti, tsopano penyani kuno. Kodi inu mukanayembekeza mpingo wa Katolika, umene unali mpingo oyamba kupanga bungwe mudziko, pambuyo pa atumwi. Ndiye mpingo wa Katolika unapanga bungwe. Oh, zaka mazana angapo pambuyo pa imfa ya mtumwi otsiriza. Mwina 600. Ndi zaka pambuyo pa atumwi. Pambuyo pa Nicene Council pomwe. Pamene makolo a Nicene anabwera palimodzi, ndipo anapanga bungwe. Ndiye iwo anawika mpingo wa konsekonse, umene unali mpingo wa Katolika. Mmenemo iwo anapanga mpingo wa kwa dziko. Ndipo mau oti Katolika amatanthauza konsekonse, ndiko kulikonse. Iwo Roma wachikunja anatembenuzidwa kukhala Roma wa upapa. Ndipo iwo anayikapo papa kuti akhale mutu kuti atenge malo a Petro, chimene iwo ankaganiza ndipo ankanena kuti Yesu anamupatsa mafungulo aku ufumu ndi kuti papa anali osalephera. Ndipo alipo panobe kwa mpingo wa Katolika kuti mau ake ali lamulo ndi langizo. Iye ndi papa wosalephera. izo zinapitilira ndiyeno chifukwa kuti iwo sanali kugwirizana ndi chiphunziso cha chikatolika ichi, iwo anali kuyikidwa kuimfa, kuotchedwa pankhuni ndi china chilichonse. Ife tonse tikuzidziwa izo kupyolera mu zolemba zopatulika za Josephus ndi buku la Fox la Ofera ndi ochuluka ena opatulika, Two Babylons la Hislop ndi mbiri zakale za zikulu. Ndiye izo zitatha zaka 1500 momwe ife tikudziwira za mibado ya ndima Bible linachotsedwa kwa anthu. Ndipo ilo linali, ilo linabisidwa ndi ansembe ang'ono, ndiye na otelo ife timamva. Ndiye zitachitika izo panadza kukonzanso koyamba kumene kunali Martin Luther. Ndipo iye anabwera poera nanena kuti mgonero umene katolika umautcha thupi, thupi lenileni la Kristu, iwo unali kungoyimirira thupi la Kristu. Ndipo iye anaponyera mgonero pa chotchingira kuguwa kapena pa mastepe. Ndipo anakana kuti aziutcha iwo thupi lenileni la Kristu. Ndipo analalikira olungama azikhala moyo mwachikhulupiriro. Sopano, inu simungakonze kuyembekeza mpingo wa katolika kuti uvomerezane ndi iye, ndithudi ayi. Pamene mtsogoleri wawo wosalephera atawauza iwo kuti ayi. Chabwino, ndiye Martin Luther atatha kulalikira kulungamitsidwa, John Wesley anabwera motsatira akulalikira kuyeletsedwa. Ndipo iye ankalalikira kuti munthu akatha kulungamitsidwa, zonsezo ndi zabwino, koma iwe umayenera kuti uyeletsedwe, kutsukidwa, muzu wa zoyipa uchotsedwe mwa iwe ndi magazi a Yesu. Sopano, inu simungakonze kuwayembekeza achilutera kuti azilalikira kuyeletsedwa, chifukwa iwo sati azichita izo. Wesley atatha kulalikira kuyeletsedwa, ndiye na ochuluka atachoka kwa iwo, chimene chinadzakhala Methodist ya chi Wesley ndi Nazarene, ndiye na otero, omwe ankasunga moto chiyakire kupyola mu mbado wawo. Ndiye potsatira kunadza Pentecoste, ndipo anati, pakuti mzimu woyera ndiwo ubatizo. Ndipo ife timayankhula ndi malilime pamene timaulandira iwo. Zedi. Ndiye pamene izo zinabwera apo, inu simukanakhoza kuwayembekeza a Nazareni ndi a Methodist achi Wesley ndiye na otero kuti azikhulupirire izo. Iwo sakanati achite izo. Iwo anazitcha izo mdierekezi. Chabwino, chinachitika ndi chiyani? Iwo anayamba kugwa, Pentecoste inayamba kuuka. Sopano, iyo yauka mpaka pamalo pomwe Pentecoste yalandira kugwedezedwa kwake. Iyo yapanga bungwe, ndipo yatuluka, sali kulandira china chilichonse, iwo alinawo malamulo awo awo ndi malangizo, ndipo izo zikukhazikitsa icho. Sopano, pamene mzimu woyera ukubwera umo, ndikudzawulula choonadi cha chilichonse, ndikuzitsimikizira izo ndikukhalapo kwake komwe ndi mawu ake, inu simungakonze kuwayembekeza anthu achi Pentecoste kuti aziti, ine ndivomerezana nazo izo. Iwe ukuyenera kuti uzima weka, monga Luther anachitira, monga Wesley anachitira, ndi monga ena onse a iwo ankachitira. Iwe uyenera kumayima pa izo chifukwa olalo lili pano. Ndipo ndi chimene chikundipanga ine kukhala baka onyansa. Ndi chimene chikundipanga ine kukhala osiyana. Ndipo ine sindingakonze kuyamba monga mbale wanga ufunika Oral Roberts ndi Tommy Osborne, Tommy Hicks ndiwo, chifukwa mipingo singagwirizane ndi ine. Iwo amati, iye amakhulupirira mu chitetezo cha muyaya. Iye ndi wa Baptist. Iye samakhulupirira mu kuyankhula malilime ngati umboni woyamba wa mzimu woyera. Pitani kutali ndi munthu ameneyo. Mukuona? Koma, bwerani maso ndi maso ndi izo. Yang'anizanani nazo izo. Iwo akhoza kuyang'anizana ndi achilutera. A Methodist akhoza. A Pentecoste akhoza kuyang'anizana ndi a Methodist. Ine ndikhoza kuyang'anizana ndi a Pentecoste nazo. Ndiko kulondola ndende. Ndi zoona. Chifukwa chiyani zili choncho? Ife tikuyenda mukuwala pamene iye ali mukuwala. Mukuona? Ife tikuyenda chokwera musewu waukulu wa mfumu. Ndipo zikamafika patali, chisomo chochuluka chikumaperekedwa. Mphamvu yochuluka ikumaperekedwa. Chauzimu chochuluka chikumaperekedwa. Ndipo ndife apo. Ili ndi ola lomwe mzimu woyera wabwera pansi mumaonekedwa kuwala. Monga iye analiri pachiyambi, lawira moto, ndipo wadzionetsera yekha, akuchita zinthu zomwezo, zimene iye ankazichita, pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Ndipo Yesu anati, inu mumawadziwa bwanji ngati iwo akulondola kapena ayi. Ndi zipatso zawo, inu mudzawadziwa iwo. Iye amene akhulupirira mwa ine, ntchito zimene ine ndichita, nayenso azidzazichita. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Tsopano, abale anga achipentekoste, ine ndili ndi inu, ndine mmodzi wa inu, ine ndili nawo mzimu woyera, ine ndayankhulapo mu malilime, koma ine sindinawalandire iwo pakulandira mzimu woyera, ine ndili ndi ubatizo wa mzimu woyera, ine ndinayankhula mu malilime, ndanenera, ndili nazo mphaso za chidziwitso, nzeru, kutanthauzira, ndi chilichonse chikuchitika. Koma ndine womvera kuchilichonse cha zinthu zimenezo, chifukwa tsopano ndine mwana wa Mulungu. Mphamvu, moto wa Mulungu uli mu moyo wanga. Lilime la moto lija, limene linadzakhalapo, linabwera mkati mwa ine. Ndiko chamo chilichonse chimene chinali chosiyana ndi Mulungu. Ndipo tsopano ine ndikutsogozedwa ndi mzimu wake. Iye angati pita uko, ndipo ine ndimapita, pita uku, ine ndimapita, yankhula pano, ine ndimayankhula. Ndipo chita ichi icho ndi chinacho, ndi inu apo, monga choncho, iwe ukutsogozedwa ndi mzimu. Ameneyo ndi Mulungu mwa iwe, akuchita chifuniro chake. Zilibe kanthu chimene icho chili, iye akuchita chifuniro chake. Tsopano, mverani, mundilole ine ndione. Ndiwerenge pano, ife tisanayambe mafunso pa lexicon pano. Tsopano, kuchokera kukumasulira kwa ku Vatican, volume 7, 1905. Ndiko vuta kuti udziwe ngati linali liwu la anthu awo omwe ankayankhula mu chinenero cha chilendo, kapena zonenedwa, kapena mphekesera ya kuchitika kwa mphepo ya uzimu, ya mkokomo yomwe inalisangalatsa gulu. Iwo sankakonza kuzimvetsa izo. Tsopano penyani. Kaya apo anali anthu, ine ndingolongosola. Pano pali gulu la osauka Agalileya olimba. Ndipo apa iwo ali uko munsewu. Iwo anali asanaonepo chilichonse chonga izo. Manja awo ali mumlengalenga. Akuchokera kuchipinda cha pamwamba icho. Akutsika makwerero awo. Kutuluka kunkauko. Atangodzadzidwa. Iwo anali asanayankhule apobe mukuona. Apa iwo anabwera akutsika kudusa apo. Ndipo tsopano tientiti iwo anali kunja uko akudzandima akuzungulira mwa izi. Ndipo anthu anati Greek anathamangira kwa ine nati ine ndikuyankhula mu Chigalileya iwe ukuthamangira kwa iye nkuti ndipo chavuta nchani ndi iwe nyamata. Ine ndadzadzidwa ndi mzimu woyera. Mphamvu ya Mulungu inagwera uko mu chipinda icho china chake chinachitika kwa ine. Oh, ulemelelo kwa Mulungu. Ndipo mmodzi wina chakuno, iye anali kuyankhula kwa Muluya, ndipo iye pokhala mGalileya, akunena chiluya, chinenero cha chiluya. Tsopano, iwo sangakhoze kunena, kodi inali mphepo ya mkokomo, yomwe inawakokera anthuwo palimodzi pamene unyinji unabwera palimodzi, kapena kodi kunali kuyankhula mu chinenero cha chilendo, chimene iwo anali kuyankhula. Tsopano, Bible sili matelo ndende, inu mulinazo zinthu ziwiri zoti muzipenye. Izo zinali, akunja anati, zili motani kuti ife tikumumva munthu aliyense mulilime lathu lomwe ife tinabadwa nalo. Izo sizinanene kuti iwo anali kuyankhula izo, koma iwo anali kuzimva izo. Ndiye, gulu lomwelo, anthu omwewo. Analongosola ichi. Petro analumphira pachina chake ndipo anati, inu amuna aku Galileya, ndi inu okhala mu Yerusalemu. Lolani ichi chidziwike kwa inu. Anthu amati iwo analibe chinenero cha Chigalileya. Lolani ichi chidziwike kwa inu, ndipo mvetserani kwa mawu anga. Chiyani, kodi ndi chinenero chanji chimene iye anali kuchiyankhula kwa onse awo. Banji, awa sana ledzele, monga inu mukulingalira. Poona kuti ndi ora la chitatu la tsiku, koma ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweli. Ndipo zidzafika pochitika mu masiku otsiriza, atero Mulungu. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa nofu onse. Ana anu amuna ndi akazi adzidzanenera. Mopitiriza-pitiriza iye anapita. Ndipo anati, inu ndi manja oyipa munamupachika mwana wa Mulungu osalakwa. David anali atayankhula za iye, kusasiya moyo wake mu Gehena, ngakhale kuti iye alole woyera wake uyo kuti aone chivundi. Ndipo anati, lolani ichi chidziwike kwa inu, kuti Mulungu anamupanga Yesu yemweyu, yemwe inu munamupachika, zonse Ambuye ndi Kristu.
Ndipo pamene iwo anamva izi. Amen. Nani? Munthu aliyense pansi pa miyamba.
Chiyani chinali kuchitika? Iye sanali kunena, tsopano ine ndiyankhula mu Galilea, ine ndiyankhula mu ichi, ndipo ine ndiyankhula mu ichi.
Pamene Petro anali kuyankhula mawu awa. Iwo anati, amuna ndi abale, kodi ife tingachite chiyani kuti tipulumutsidwe?
Ndipo Petro anawapatsa iwo kachitidweko. Ndi momwe izo nthawi zonse zimachitikira. Mwaona? Ndikusunthira mwamba, kulimbikira kupita mwa Mulungu, kuyenda kwa pafupi. Inu mukudziwa bwanji, chabwino, tsopano, pamene Lutera analandira kulungamitsidwa, iye anazitcha izo mzimu woyera. Iwo unali, Mulungu anamiza pang'ono pa iwo mmenemo. Ndiye iye ananena chiyani? Wesley analandira kuyeretsedwa, ndipo anati, nyamata, pamene iwe ufula, iwe waulandira iwo. Koma ambiri a iwo anafula, amene analibe iwo. Pamene Pentekoste anayankhula mu malilime, malilime osadziwika, iwo anati, nyamata, iwo ulinawo iwo. Koma ambiri a iwo analibe iwo. Palibe zinthu zotero, zonga zizindikiro izo, zodziwira izo. Njira yokha yomwe iwe umaudziwira mtengo, Yesu anati, ndi mwachipatso chimene iwo umabala. Ntchito za mzimu, chipatso cha mzimu. Ndiye pamene inu mumuona munthu yemwe ali wodzazidwa ndi mphamvu, yemwe ali wodzazidwa ndi mzimu woyera. Ndiye inu mumaona moyo umene uli wosinthika. Inu mumaona zizindikiro izi zikuatsatira iwo amene akukhulupirirawo. Mudzina langa iwo azizatulusa ziwanda, azizayankhula ndi malilime atsopano. Ngati njoka idzawaluma iwo, iyo sidzawapweteka iwo. Ngati iwo ati adzakhale ndi chinthu chokupha, nkuchimwa, icho sichidzawapha iwo. Iwo adzayika manja pa odwala, ndipo iwo azidzachira. Mayi, zizindikiro za mtunduwu zimawatsatira iwo amene amakhulupirira. Koma inu mumalowamo chotani mmenemo, mphatso zimenezo zili muthupi. Mumalowamo bwanji muthupi? Osati mwakuyankhula njira yako yoloweramo, koma pobatizidwa kulowa muthupi limodzi. 1 Korinto 12:13. Mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limenelo, ndipo timakhala oyenera mphatso zonse. Ambuye akudalitseni inu. Tsopano, ngati wina ati aimve tepi iyi, kapena wina wake muno angati atsutse, kumbukirani, muzichite izo mwa ubwenzi mbale, chifukwa ine, ndimakukondani inu. Funso loyamba usiku uno. Mbale Branham, ine ndikuganiza television ndi tembelelo kwa dziko. Kodi inu mukuganiza chiyani za izi? Chabwino. Yense yemwe analemba ilo, ine ndati ndivomerezane ndi inu. Iyo aipanga iyo tembelero kwa dziko. Iyo ikanakoza kukhala daliso kwa dziko, koma iyo aipanga iyo tembelero. Chilichonse monga izo anthu anga okondedwa, ndi chimene iwe umayang'anapo iwe mwini. Ngati televizioni ili tembelero, ndiye nyuzipepala ili tembelero. Ndiye wailesi ili tembelero. Ndipo nthawi zambiri, telefoni ili. Mwaona, 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 mukuona. Ndi chomwe umapanga kuchokera mwa iyo. Koma pokhala kuti mbale ananena usiku wina, kuti palibe nkomwe programu iliyonse pa televizioni panonso, pali ndalama zochuluka zambiri. Alaliko osauka, omwe amalalikira uthenga wa thunthu, sangakhonze kukwanitsa program pa television. Chotero ndiye, mbale ananena usiku wina, ine ndikukhulupirira, kapena kwina kwake, sasani fumbi pa wireless yanuyo, kapena wina wake, kapena, muibwezeretse iyo pa ngodya, ndipo muzimvera maprogramu amenewo. Ndiko kulondola. Koma munthu okondedwa, yense yemwe inu muli, ine ndithudi ndikuvomerezana ndi inu. Iyo yasanduka chimodzi cha zinthu zotembeleleka kwa mtundu wa anthu. Mmenemo, iwo amatenga ndalama zonse izi, zomwe zimayenera kuti zipite kuboma za misonkho, ndikukaziyika izo muzolengeza pa ndudu, zonse izi ndi maprogramu amowa, ndi zinthu zonga izo, ndikuchotsera pa misonkho ya boma. Ndiyeno iwo amabwera, ndikudzawatenga alaliki, ndikuwakokera iwo kubwalo la mlandu kuti akapeze ndalama pang'ono kuchokera kwa iwo. Ine ndikuvomerezana ndi inu. Ndi chinthu choyipitsitsa. Tsopano, sindicho ayi, inu mukudziwa, ndi china chake basi, chimene iwe umapezamo. ziko mwe inu mlongo, mbale, yense yemwe inu muli, yemwe munafunsa izo.
Now,
so pano, pano palilina labwino.
Question.
Funso. Alipo malo mu Baibulo, onga ngati 1 Samuel 18:10, amene amati mzimu woyipa, ochokera kwa Mulungu, unachita zinthu. Ine sindili kumvetsa, mzimu woyipa, ochokera kwa Mulungu. Chonde, tafotokozani izi. Chabwino, mwina mwathandizo la Ambuye, ine ndikhoza. Izi sizikutanthauza kuti Mulungu ndi mzimu woyipa. Koma mzimu uliwonse wa chilichonse ndi womvera kwa Mulungu. Ndipo iye amapangitsa chilichonse kugwira ntchito molingana ndi zomwe iye amafuna. Mwaona. Tsopano, pafunso lanu, inu mukuyankhula za mzimu woyipa umene unapita kuchokera kwa Mulungu kuti ukamuzunze Sauli. Iye anali molunda, maonekedwe osweka, chikhalidwe. Chifukwa malo oyamba, iye anali atabwelera mbuyo. Ndipo pamene iwe ubwelera mbuyo, mzimu woyipa, Mulungu amaloleza kuti mzimu woyipa uzikuzunza iwe. Ine ndikufuna kuti ndiwelenge kwa inu china chake mu mphindi. Ine ndilindili ngaliro lina pa izo pano. Mwaona, mzimu uliwonse uyenera kukhala omvera kwa Mulungu. Kodi inu mukukumbukira pamene Yehoshafat ndi Ahabu anali kupita ku nkhondo kuja? Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa apo panali iwo anakhala kuzipata, ndipo Yehoshafati anali munthu wolungama. Ndipo iye anati, mafumu awili anakhala apo, ndipo iwo analumikizana mphamvu zawo limodzi. Ndipo chotero iye anati, tiyeni tifunsire kwa Ambuye zangati ife tingati tipite uko kapena ayi. Ndipo Ahabu anapita, ndipo anakatenga aneneli mazana anayi. Omwe iye anali nawo, onse ankawasunga iwo, nawajesa iwo, ndikuwa nenepesa, ndi chilichonse, iwo anali mumaonekedwe abwino. Ndipo iwo anabwera pamenepo, ndipo iwo onse analosela ndi mtima umodzi, anati, pitani uko, ndipo Mulungu akakupatsani inu chigonjetso, pitani ku Ramoth Gilead uko, ndipo kumeneko, Mulungu akakutengerani inu chinthucho. Mmodzi wa iwo anazipangira yekha nyanga ziwiri, ndipo anayamba kumazungulira, ngati molongosolera, anati, ndi nyanga za chitsulo izi, inu mukawakankha iwo, mpaka kuwachosa mu dzikolo. Ndi la inu. Koma inu mukudziwa, palichina chake chokhudza munthu wa Mulungu, kuti samangopitira zonse izo. Mwaona? Ngati icho sichikumveka bwino ndi lemba, palichina chake cholakwika. Okhulupirira, oona aliyense. Kotelo, Yehoshafati anati, chabwino, 400 yawo akuoneka bwino. Iwo akuoneka ngati anthu abwino. Oh, iwo ali. Muna mwake Ahabu anatero. Koma Yehoshafati anati, kodi inu mulibe mmodzi wina? Bwanji mmodzi wina, pamene inu muli nawo 400 mchigwirizano chimodzi. Chifukwa iye ankadziwa kuti panali china chake, ali ndi chimene sichinkamveka mwabwino basi. Mwaona? Iye anati, inde ife tili nayo mmodzi wina, mwana wa Imula kuntunda kuno, anati, koma ine ndimadana naye iye. Zedi, inu munga tseke chari chichake nthawi iliyonse inu. Munga konze. Inu munga ntamangitse iye achoke mudzikolo. Mwaona, Zedi ile ni madana nae iye. Chifukwa chani inu mu madana nae iye. Iye nthawi zonse amalosera zoipa motutsana ndi ine. Ine ndikukhulupirira Yehoshafati anadziwa apo pomwe, panali, china chake sichinali bwino. Kotelo iye anati, pitani ndipo kamutengeni Mikaya. Kotelo iwo anapita kukamufuna iye, ndipo apa iye anabwera uko. Kotelo pamene iwo anapita uko, iwo anatumiza mtenga, ndipo anati, sopano dikirani miniti. Sopano, iwo alindi madokotala aza uzimu mazana anayi kumeneko. Iwo ndiwo pambana omwe alipo mudzikolo. Okala ndi PH, ma LLD ndi chilichonse. Anati, sopano iwe ukudziwa, iwe munthu wang'ono osauka osapunzira, iwe suti ukatsutsane ndi alikonse awo. Imla ananena izi, kapena ine ndikutanthauza Mikaya ananena izi. Ine sindinena kanthu, mpaka Mulungu atayika icho mkamwa mwanga. Ndiyeno ine ndinena ndende chimene iye wanena. Ine ndikuzikonda izo. Ine ndikuzikonda izo. Mwakuyankhula kwina, ine ndikhala nawo mawu. Zilibe kanthu zomwe ena awo ananena. Iye anati,
chabwino, anati, ine ndikukuuza iwe, ngati iwe sikufuna kuti utayidwe kunja, iwe ukulibwino unene chinthu chomwecho. Kotero iye anapita uko. Ndipo iye anati, kodi ine ndipite uko? Iye anati, zipitani, anati. Ipatse nine usiku uu, undilole ine ndikambirane izo ndi Ambuye. Ine ndikuzikonda izo. Kotero usiku umeneo, Ambuye anaonekera kwa iye. Ndipo tsiku lotsatira, iye anapitako. Ndipo iye anati, pamene iye analikupita uko, iye anati, zipitani. Koma ine ndinaona Israeli ngati nkhosa zopanda mbusa, ata mwazikana pa mapiri. Oh my, izo zinapwesa mpweya mwa iye. Ndipo iye anati, kodi ine sindinakuuze ninu, ine ndimadziwa izo. Umo ndindendende momwe iye amachitira nthawi zonse. Kunena china chake choipa monditsutsa ine. Bwanji, iye anali kukhala ndi mawu. Chifukwa, neneli asanadze iyeyu, mawu a Mulungu ochokera kwa Eliya, neneli weniweni, iye anati, chifukwa iwe wakwesa magazi a munthu osalakwa Naboti, agalu adzanyambita magazi ako nawenso. Ndipo anamuuza iye zoipa. Elisha anali atapita kale kumwamba, koma iye ankadziwa kuti Elisha anali ndi mawu a Mulungu. Kotero iye ankakhala ndi mawu. Ine ndikuzikonda izo. Kukhala ndi mawu. Ngati Bible linati Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, mphamvu yake ikadali pano yofanana, mzimu woyera ndi waliyense yemwe akufuna, mulole iye adze. Khalani ndi mawu. Inde Bwana. Zilibe kanthu zomwe ena onse wakunena, kaya ndi odyetsedwa bwino bwanji ndi masukulu angati omwe iwo adutsamo, izo zilibe kanthu kochita ndi izo. Kotero ndiye iye anati, munthu wamkulu uyu ali ndi nyanga pa mutu wake, mukazikankha izo dzikolo kulilanda kwa mfumu, iye anayenda mpaka anadzamumenya iye pakamwa, mlaliki wang'ono uyu. Iye anazindikira kuti iye anali woyera wodzikubuduza wang'ono basi. Kotero palibe kanthu kamene kakanati kanenedwe pa izo. Kotero iye anangomubwanyula iye pakamwa. Iye anati, ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe china chake. Anati, ndi njira iti yomwe mzimu wa Mulungu unapita pamene iwo umachoka mwa ine. Ngati iwe uli nawo iwo. Iye anati, iwe ukamvetsa pamene iwe uti ukakhale mulinga utali uko ngati ogwidwa. Iye anati, ine ndinamuona Mulungu atakhala pa mpando wachifumu. Amen. Tsopano mvetserani. Ndipo khamu la kumwamba linasonkhana mumuzungulira iye. Nchiani chinali chovuta. Neneli wake anali atanena kale zomwe zikanati zidzachitike kwa Ahabu. Mulungu, uyo sanali Eliya yemwe ananena izo. Uyo anali mneneli odzozedwa. Ameneyo anali mawu a Ambuye. Pakuti atero Ambuye. Ndipo Mikaya anati, ine ndinaliona khamu lonse la kumwamba linasonkhana momuzungulira Mulungu mu msonkhano waukulu. Ndipo iwo anali kuyankhulana wina ndi mzake. Ndipo Ambuye anati, ndani yemwe ife tingamutenge kuti apite uko? Ndi ndani wa inu yemwe angapite uko ndi kukamunyenga Ahabu kuti akamutengere iye kunja uko kuti akakwaniritse mawu a Mulungu kuti akamupangitse iye kulasidwa? Ndani yemwe ife tingamupeze kuti apite kumeneko? Chabwino, mmodzi anali kunena uyu, kapena mmodzi uyo. Ndipo patapita kanthawi, zimu oyipa, zimu wabodza, unabwera kuchokera pansi. Ndipo unati, ngati inu mutangondilola ine, ndine mzimu wabodza. Ine ndipita uko, ndikukalowa mwalaliki onse awo. Chifukwa iwo alibe mzimu oyela. Ndipo ine ndiwapangitsa iwo, iwo angokhala anyamata ophunzitsidwa ndi sukulu. Ndipo ine ndipita uko, ndikukalowa mwa aliyense wa iwo. Ndikukawanyenga iwo, ndikuwapangitsa iwo kunenera bodza. Kodi iye ananena zimenezo? Ndipo iye anati, ndipomwe ife titi tiwanyengere. Kotero iye anapita uko. Iye anati, Mulungu anati, iwe uli ndi chilolezo changa kuti upite. Ndipo iye anapita uko, ndipo anakalowa mwa aneneli abodzawo, utumiki ophunzitsidwa ku sukulu. Ndipo anawapangitsa iwo kunenera bodza. Uwo unali mzimu wabodza, ukugwira ntchito kwa chifuniro cha Mulungu. Mundilole ine, basi china chake chimene inu mungati onani pano, mini ndiyokha, penyani izi. Ine ndikufuna kuti inu mutembenuze ndi ine ku 1 Korinto mutu wa 5, ndime yoyamba, mini ndiyokha. 1 Korinto ndipo penyani ichi ngati inu mukufuna kuti muone china chake cha Mulungu. Akupanga china chake, momwe kuti mizimu yoipa iyo, momwe kuti iyo imaendela. Chabwino, Paulo akuyankhula. Zili kunenedwa mwawamba kuti pali ziwelewele pakati panu. Ndipo ziwelewele zotero zomwe zili sizili kutchulidwa pakati pa mitundu. Kodi inu mukuganiza chiyani za izo pakati pa mpingo? Kuti wina akumakala ndi mkazi wa abambo ake. Ndipo inu mukuzitukumula, ndipo mulibe. Tiye ntione, ine ndikukhulupirira, ine ndinatembenuza masamba awiri apa. Inu muli, ndipo inu mukuzitukumula, ndipo inu simunati maka muzililire izo. Tsopano, dikirani mini chapa, ine ndine. Ea, ndiko kulondola. Ea, kulila, ndichoncho. Kuzitukumula, ndipo simunati mulile kuti uyo yemwe wachita ichi akoze kuchosedwa pakati panu. Ndine, sindikudziwa. Ine sindikukhulupirira kuti aliyense akanati anene kwa izi, kapena kudulapo, koma ine ndikungotetezera pachimene ine ndimakhulupirira. Ngati munthu adzadzidwapo kamodzi ndi mzimu, iye sangakonze kuutaya iwo. Mwaona, mukuona. Pakuti ine ndithudi, monga sindilipo muthupi, koma ndilipo mu mzimu. Ndaweruza kale ngati kuti ine ndinalipo. Za iye yemwe wachita izo chotere. Mu dzina la Ambuye watu Yesu Kristu, pamene inu musonkhana pamodzi, ndipo mzimu wanga ndi mphamvu ya Ambuye Yesu Kristu, kuti mumupereke oteloyo kwa Satana, kuti thupi lake liwonongedwe, kuti mzimu udzakhoze kupulumutsidwa mu tsiku la Ambuye Yesu. Mulungu akuuza mpingo oyera umene uli thupi lake kuno pa dziko lapansi, kuti tsopano izi ndi chitachitika chipangano chakale muchatsopano. Akumuuza munthu yemwe anali woyipa kwambiri ndi wauve pakati pa anthu kuti iye ankagona ndi mkazi wa abambo ake omwe. Anati, chinthu choterocho mu thupi la Khristu, inu mpingo, mumpereke iye kwa mdyerekezi kuchiwonongeko. Mwaona, Mulungu amalola, ndipo pamene iye anali ndi china chake chimene iye amayenera kuona kuti chachitidwa, kuti ayike chikwapu pa wina wake. Iye amamasulira mzimu oyipa pa iwo chotero kuti umuzunze munthu ameneyo ndi kuwabweretsanso iwo. Tsopano, ife tikumupeza munthu uyu pambuyo, ndi lomwe lili vuto ndi mipingo lero. Pamene munthu wabwera mu thupi la Khristu ndi kukhala mmodzi wa ziwalo, nayamba kuchita choyipa, malo moti inu nonse mubwere limodzi ndi kuchita chinthu chomwe chomwechi, ndipo inu, Branham Tabernacle, muzichita izo. Chifukwa utali wonse omwe inu mukumugwirizira iye, iye alipansi pa magazi. Ndipo iye amangopitiriza kumachita zinthu zakale zomwezo mobwereza nthawi zonse. Inu muzibwera pa limodzi ndi kumupereka iye kwa mdyerekezi kuti awonongedwe thupi, kuti mzimu wake uli monga ukhoze kudzapulumutsidwa mu tsiku la Ambuye. Ndipo muone chikwapu cha Mulungu chikubweramo. Mumuone mdyerekezi atamugwira iye. Ndiwo mzimu oyipa utamutenga iye. Ndipo nyamata uyu apa anaongoledwa. Iye anabwerera. Ife tukuzipeza mutu wa Korinto pamene iye anadzitsuka kwenikweni pamaso pa Mulungu. Tayang'ana ni pa Yobu, munthu wangwiro, munthu olungama. Ndipo Mulungu analoleza mdyerekezi oyipa kuti abwere pa iye ndi kumukwapula iye ndi china chilichonse kuti akaupange mzimu wake kukhala wangwiro. Mwaona? Kotero mzimu oyipa uli, Mulungu amagwiritsa ntchito mizimu oyipa nthawi zambiri kuti achite dongosolo lake ndi chifuniro chake. Tsopano, pano pali limodzi lomwe lili lomata kwenikweni. Funso, ine ndikuganiza ndi munthu yemweyo chifukwa iko kukuoneka ngati kulemba kofanana. Ngati munthu ayenera kukhala nawo mzimu oyera kuti akhale nawo mzimu oyera kuti atembenuzidwe ndi kuti apite mu mkwatulo. Chidzakhala chotani chikhalidwe cha ana omwe anafa asanafike zaka zakuzindikira? Ndipo ndiliti pamene iwo ati adzauke.
Tsopano mbale wanga, mlongo. Ine sindingakhoze kukuuzani inu zimenezo. Palibe lemba pa izo mu Baibulo, lomwe ine ndingakhoze kulipeza paliponse. Koma ine ndikhoza kufotokoza maganizo anga. Tsopano, izi zikulimbikitsani inu, amene mumakhulupirira mu chisomo cha Mulungu. Inu mukuona, munthu uyu akufuna kuti adziwe, lomwe lili funso labwino kwambiri, mwaona? Munthu uyu akufuna kuti adziwe chiukitsiro chiti. Chiyani chiti chidzachitike kwa mwana? Kuti ngati zimatengera kuti ukhale nawo mzimu woyera, polinga kuti udzapite mu mkwatulo. Monga ine ndanenera, ndiko kulondola, ndizo zolingana ndi Baibulo, ndiko kuphunzitsa kwa lemba. Osati kuti upite kumwamba, chifukwa anthu odzazidwa ndi mzimu woyera ndi achiukitsiro choyamba, osankhidwa. Ndi otsalira ayiwo, akufa wonse, sadzakhalanso moyo kwa zaka chikwi. Zitatha zaka chikwi, kenako chiukitsiro chachiwiri, chiweruzo cha kumpando woyera mwaona, ndilo ndendende dongosolo la Baibulo. Koma munthu uyu akufuna kuti adziwe kuti nanga bwanji ana awa. Iwo, mwakuyankhula kwina, kodi iwo anali nawo mzimu woyera iwo asanabadwe, kodi iwo anawulandira iwo. Tsopano, izo ine sindingakhoze kukuuzani inu. Koma tsopano, tiyeni ife tinene monga chonchi. Ife tukudziwa kuti ana amene amafa, mosa samala za makolo awo, iwo ali opulumutsidwa. Tsopano, ine sindigwirizana nayo sukulu ya aneneri pa izo. Iwo amati, ngati izo zinali, anafa ali ndi kolo lomwe linali lochimwa. Kuti mwana ameneyo, akanata apite ku Gehena, kukavundako. Sipa akanadza khalanso kanthu kwa iye. Chabwino, Yesu, Yohane anati, pamene Yesu anadza, taonani mwana wa nkhosa wa Mulungu, amene achosa chimo la mdziko. Ndipo ngati mwana uyo anali munthu wokhalapo, yemwe akanati adzabwere pansi pa ziweruzo za Mulungu. Ndipo Yesu anafa kuti achose chimo. Chimo lonse linachotsedwa pamaso pa Mulungu, pamene Yesu anafera cholinga chimenecho. Machimo anu anakhululukidwa. Machimo anga anakhululukidwa. Ndipo njira yokha yomwe iwe ungakhonze kukhululukidwa konse ndiyo pakulandira chikhululukiro chake. Tsopano, mwana sangakhoze kulandira chikhululukiro chake, chotero iye sanachite kalikonse. Iye sanachite nkomwe kalikonse. Chotero iye ali mwantheradi wa ufulu kuti apite kumwamba. Koma inu mukuti, kodi iwo adzapita mumkwatulo? Tsopano, awa ndi mawu anga anga, ili ndi lingaliro langa tsopano. Musati, ine sindingakhoze kutsimikiza izi ndi Baibulo. Koma yang'anani, ngati Mulungu asanayikidwe maziko a dziko, anamdziwa munthu wokhalapo aliyense, yemwe akanati adzakhale konse pa dziko lapansi. Kodi inu mukukhulupirira izo? Iye anamdziwa tongole aliyense, utitiri uliwonse, ntchentche iliyonse. Iye anadziwa chilichonse chimene chikanati chidzakhalepo konse pa dziko lapansi. Ngati iye anazidziwa izo, penyani, tiye nditenge mwachitsanzo Mose. Pamene Mose anabadwa, iye anali mneneri. Asanakhalepo Yeremiya, Mulungu anamuuza Yeremiya, iwe usanaumbidwe nkomwe mu mimba ya amayi yako, iwe usanaumbidwe nkomwe mu mimba yawo, ine ndinakudziwa iwe, ndipo ndinakuyeretsa iwe. Ndipo ndinakudzodzeratu iwe neneli kwa mafuko. Yohane Mbatizi zaka 712 iye asanabadwe, Yesaya anamuona iye mu masomphenya. Anati, iye aliliwu la wina wofuula mu chipululu. Kukonzeratu kapena kudziwiratu kwa Mulungu, kumadziwa zonse zatiyana tating'ono, maona. Zomwe iwo anali woti adzachite, ndipo iye anadziwa kuti iwo akanati adzafe. Iye anadziwa, palibe kanga khonze kuchitika popanda Mulungu kudziwa zaiko, palibe kanthu kanga khonze kuchitika, chimodzi-modzi monga mbusa wabwino, momwe iye amaloweramo. Tsopano, kuti titenge izi mwa lemba, ine sindikanati, lemba limati zakuti nzakuti. Ine ndikungozitenga izo kuchokera kumalingaliro anga. Tsopano, funso lotsatira, ndilomwe ine ndikuganiza kuti mwina mwake, wina anali, chimene ine ndinanena usiku wina. Tafotokozani za mkazi kuti apulumutsidwe pakubala ana. Mkazi samapulumutsidwa pakubala ana. Koma tieni titembenuze tsopano ku 1 Timoteo 2:8 minute yokha. Ndipo tieni tingofufuza chomwe Bible limanena zokhudza mwana. Tsopano ine ndikuzindikira icho ndi chiphunzitso cha Chikatolika. Kuti akatolika amati mkazi amapulumutsidwa pakubala kwa ana, pakubala ana. Koma tieni tisati ine sindimakhulupirira zimenezo.
1 Timothy the second chapter and let's begin at the 8th verse.
1 Timoteo mutu wa 2. Ndipo tiye ntiambile pandime ya 8. Ndikuwelenga kabhindiko katsopano. Chabu ino mbetsirani. Muka chitidwe kofanana aponso kuti akazi anu azizikometsera woka ndizo vala za ulemu. Ife siti kusowa kufunza zimenezo. Sichoncho ife. Tamvetsirani kwa izi. Ndingope ya manyazi. Ndikudeka, osati ndikumanga tsitsi lake, ndikapena golide, kapena ngale, kapena zovala zodula. Abale, ine ndikukuthandizani inu apa, ine ndikuyembekeza. Zipenenga zonse zatsopano izi, siku lililonse kapena pa masiku atatu, inu mukuona, izo simonga amakhalira a Kristu. Koma zomwe zili zoyenera akazi odzinenera umulungu ali ndi zinchito zabwino. Mulole akazi anu aziphunzira mwachete ndi kumvera konse. Koma ine sindimalola kuti mkazi aziphunzitsa kapena kutenga ulamulilo pa mwamuna koma kuti azikhala chete. Pakuti Adamu anapangidwa poyamba ndipo kenako Eva, Adamu sananyengedwe koma mkaziyo pokhala atanyengedwa anali mucholakwira. Popanda choletsa, iye adzapulumutsidwa pakubala ana ngati. Tsopano, iye sali kuyankhula kwa mkazi wa mdziko pokhala ndi ana ngati iye apitilira muchikhulupiriro. Mugona, ngati iye apitilira, iye alikale, uyo ndi mkazi yemwe iye akumukamba. Mkazi yemwe aliopulumutsidwa kale, mugona, ndi chikondi, ndi chiyero, ndi kudekha konse. Osati pakukhala ndi ana zikumupanga iye kukhala opulumutsidwa, koma chifukwa kuti iye akulera ana, akuchita ntchito yake. Osati kulera amphaka, agalu, ndi zina zonjezera kuti zitenge malo a mwana, momwe iwo akuchitira lero, kuzipatsa izo chikondi cha mayi, kuti iye azikhoza kumapita ndi kumakatamanga paliponse usiku onse. Anthu ena amachita zimenezo, pepani, koma iwo amachita izo. Izo ndi zamwano kwambiri kuti ine ndizinene. Koma choonadi ndi choonadi mwaona. Iwo samamufuna mwana kuti azimangiriridwa naye pansi. Koma pakubala ana. Ngati iye akupitilira muchikhulupiriro, chiyelo, ndi kudekha konse, iye adzapulumutsidwa. Koma, ngati uyo ali, iwe udzapulumutsidwa nawenso, pola uli obadwa mwatsopano. Iwe udza, iwe ukhoza kuchilitsidwa, ngati iweyo ukukhulupirira. Iwe ukhoza kulandira mzimu woyera, ngati iweyo ukukhulupirira iwo, kukonzekera iwo. Ngati inu mwaukonzekera iwo. Ndipo iye adzapulumutsidwa ngati iye apitiliza kumachita zinthu izi. Mwaona? Koma osati chifukwa iye ndi mkazi, chotero uko ndikulondola mbale mlongo, si chiphunzitso cha Chikatolika konse. Tsopano, ine ndikufuna, pano pali lina lomwe lili lomata kwambiri, ndiye ife tili nalo linanso. Ine ndikuganiza mwina ife tili nayo nthawi kwa ilo. Ine ndinangotenga nthawi yathu. Tsopano, izi zangokhala zotsatira za chitsitsimutso. Izi ndi zotsatira za sonkhano mafunso awa. Tsopano, mbale Branham ndi lotayipidwa. Kodi ndi lemba kuti munthu aziyankhula mu malilime ndi kutanthauzira uthenga wake omwe. Ngati zili choncho, chonde tafotokozani. 1 Korinto, kapena Akorinto 14:19, ndiponso Akorinto 14:27. Chabwino, tiye ntipite kulemba limenelo, ndikuona chomwe ilo likunena. Ndiyeno, ife tiona, ngati ife tikuzisunga izi mwamalemba. Ife tukufuna kuti nthawi zonse tizikhala mwamalemba. ndi Akorinto 14. Sopano munthu uyu akufuna kuti adziwe ngati zili mwa malemba kuti munthu azitanthauzira uthenga wake omwe umene iye anawuyankhula mu malilime. Ngati zili choncho, tafotokozani Akorinto 14:19. Tiye tione 14:19. Chabwino. Ife tili apa. Komabe mu mipingo ine kuli bwino ndiyankhule mawu asanu ndi kumvetsa kwanga kuti ndili ulanga ndikhonze kuphunzitsa ena akenso kuposa zikwi khumi mu malilime osadziwika. Sopano yotsatira ina ndi ndime ya 27. Iwo akufuna kuti ayidziwe. Ngati munthu aliyense ayankhula mu lilime losadziwika, mulole izo zikhale ndi awiri kapena mwa ochulukitsa mwa atatu. Ndipo awo motsatizana ndi kumulola wina atanthauzire. Sopano ine ndikutenga zomwe munthuyu akuyesera kuti afikepo. Chimene ine ndikufuna, ine ndikuti ndiwelenge china chake kwa inu kwa mphindi yokha. Koma ine ndikuganiza chimene mbale kapena mulungu akuyesera kuti afikepo. Kodi ndi choyenera kuti munthu yemwe akuyankhula mu malilime kutinso atanthauzire uthenga umene iye waunena? Sopano nzanga ofunika okondedwa, ngati inu mutangowerenga ndime ya 13 mumuto omwewo, iwo ukuza ni inu. Chomwecho mulole iye amene ayankhula mulilime losadziwika apemphele kuti iyeyo akhoze kutanthauzira. Zedi, iye akhoza kutanthauzira uthenga wake omwe. Sopano, ngati ife titangoti, tieni tingo, chabwino inu, werengani zonse izo apa. Ndipo inu mukoza kuona zili. Ingo werengani mutu onseo, ndi zabwino kwambiri kufotokoza izo. Sopano, kuyankhula mu malilime. Sopano, pamene ife tikadali pa izo, ndipo izi pokhala zikujambulidwa, ine ndikufuna kunena kuti, ine ndimakhulupirira mochuluka basi kuyankhula mu malilime. Monga ine ndimakhulupirira mu machiritso a uzimu ndi ubatizo wa mzimu woyera kudza kwa chiwiri kwa Khristu ndi mphamvu ya dziko likudzalo. Ine ndimakhulupirira mochuluka basi mu izo momwe ine ndimakhulupirira. Koma ine ndimakhulupirira kuyankhula mu malilime kuli ndi malo ake basi, monga kudza kwa Khristu kuli ndi malo ake. Machiritso a uzimu ali ndi malo ake. Chilichonse chili ndi malo ake. Sopano, kwa inu anthu, ine ndili nawo mwayi woti ndinene izi tsopano. Ndipo ine ndikanafuna kuti ndizifotokoze izi. Ndipo ngati ine ndimupweteka aliyense, ine sindikutanthauza kutelo. Ine sindikutanthauza kuti ndiyambitse chisokonezo. Koma mvetserani, chakhala chovuta ndi chiyani ndi kuyankhula mu malilime osadziwika ndi anthu a Chipentekoste? Amene ndili ine mwini, ine ndine wa Chipentekoste, mwaona? Sopano, lomwe lakhala vuto ndi ili, kuti iwo samazilemekeza izo. Ndipo chinthu china, iwo amangozilola izo zizipita mwachisawawa. Iwo samabwelera kumawu. Sopano mvetserani, njira yake ndi iyi, mulole umu, ndi momwe mpingo wakazikitsidwira. Sopano, mu mpingo wa Chipentekoste, ngati ine ndikanamachita ubusa mpingo uno, ine ndikanakuuzani inu momwe ndikanati ndiukhazikitsire iwo, mwaona? Ngati ine ndikanakhala, ndikanati ndikhale pano nthawi yonse kuti ndizichita ubusa pa iwo. Ine ndikanamathandizira kumphatso iliyonse ya mu Baibulo kwa uza okhulupirira choyamba kuti azibatizidwa mu mzimu woyera. Ndiyeno mphatso iliyonse ya 1 Akorinto 12 ikanati izigwira ntchito mu mpingo wanga. Ngati ine ndikanakhala nawo iwo mmenemo, thupi lonse likugwira ntchito. Sopano, ngati inu mutazindikira osati kupanga ndemanga tsopano, ndipo kumbukirani, ine sindikanati ndinene mawu amodzi mosiyana. Ine ndikanati ndichitire mwano mzimu woyera. Ndipo Mulungu akudziwa, ine sindikananena izo molakwitsa, mwaona? Koma ine ndikungonena izi kuti ndiyese kukupatsani inu momwe lemba likuonekera. Ine nditaziphunzira izo tsopano kwa pafupi zaka 20. Ine ndakhala ndikulalikira kwa pafupi zaka 7. Ndipo ine ndadutsa kumene muchili chonse kumangokoka basi podutsa. Inu mukhoza kulingalira momwe izo zakhalira zili.
ndipo muyang'ana munthu aliyense ndi chiphunziso chake ku dziko lonse ndi kumazitenga izo chifukwa ndichondisangalatsa changa ndichosangalatsa kwa anthu okhalapo pambali pa ine mwini. Ine ndiyenera kuchokako kuno, inu muyenera kuchokako kuno. Ndipo ngati ine ndipita ngati mneneri wabodza, ine ndidzataya moyo wanga omwe ndikutaya wanu limodzi nane. Chotelo ndizoposa, ndizoposa mkate wa patsiku, ndizoposa kuchuka, ndizoposa china chilichonse, ndi moyo kwa ine, mwaona. Ndipo ine ndikufuna nthawi zonse kukhala mwakuya kwambiri komwe kwa kudzipereka. Tsopano, inu mukapita mu mpingo wa Chipentekoste, chinthu choyamba, ine sindikutanthauza onse ayiwo, ena ayiwo ali, nthawi zochuluka, iwo ukalowa mu tchalichi ndi kuyamba kulalikira, pamene iwe ukulalikira, wina amauka ndi kuyankhula mu malilime. Tsopano, munthu wokondedwa uyo akhoza kukhala ali mwangwiro odzazidwa ndi mzimu woyera, ndipo uwo ukhoza kukhala uli mzimu woyera ukuyankhula kupyolera mwa munthu ameneyo. Koma chinthu chake ndi choti, iwo ali osaphunzitsidwa. Ngati utumiki uwu pa nsanja uli kuyankhula pansi pa kudzoza, mzimu wa aneneli umamumvera mneneli, mwaona. Mulole zinthu zonse zizichitidwa. Tsopano, pikani umu mwa Paulo, chifukwa chimene iye akunenera kuti, pamene wina ayankhula ndi zina zotero, pamene iye anabwera, izo zinangokhala chisokonezo. Tsopano, ine ndakhala ndikupanga kuitanira paguwa, ndipo wina amayima, ndipo amayankhula mu malilime. Izo basi, chabwino, iwe kuli bwino ungosiya kupanga kuitanira paguwa. Izo zimaletsa iko, mwaona. Ndiyeno chinthu china, nthawi zambiri anthu amauka ndipo amayankhula mu malilime, ndipo anthu amakhala ndi kumatafuna chingamu akuyang'ana uku ndi uku. Ngati Mulungu ali kuyankhula, khalabata, zibvetsera. Ngati icho chili choonadi, ngati umenewo uli mzimu woyera ukuyankhula mwa munthu ameneyo, iwe ukhale chete ndi kumamvetsera. Khala molemekeza, kutanthauzirako kukhoza kubwera kwa iwe, mwaona. Kalabata, zibvetsera kutanthauzira kwake. Tsopano, ngati palibe otanthauzira mu mpingo, ndiye iwo amayenera kuti azikalabata mu thupilo. Ndiyeno, pamene iwo ayankhula ndi lilime losadziwika, Baibulo linati, mulole iwo akayankhule kwa okha, kwa iwo ndi Mulungu. Iye amene amayankhula mu malilime losadziwika, amadzilimbikitsa yekha. Tsopano, amenewo ndi malilime osadziwika, ziyankhulo, zinenelo, ndipo zosiyana. Izo sizili kanthu, iye akutero. Koma chimene chimapanga phokoso chili ndi tanthauzo. Koma inu, ngati lipenga liomba, iwe umayenera kudziwa momwe ilo likulilira. Kungoliomba ilo, kapena iwe sungadziwe momwe ungadzikonzekere wekha ku nkhondo. Ngati aliyense ayankhula mu malilime, ndi kungoti, tut, ndi zonse zomwe zilipo kwa ilo. Ndani ati adziwe choti achite. Koma ngati ilo liyamba, tetelite, izo zikutanthauza, ukani. Ngati ilo liomba mogunda, izo zikutanthauza, khalani pansi, ukuona. Ngati ilo liomba mwa ukali, izo zikutanthauza, pitani mwa mphamvu. Ilo liyenera kupereka tanthauzo. Ndipo osati kungoyankhula kokha. Chotelo mu mpingo, ngati mulibe otanthauzira, koma momwe muli otanthauzira, ndiye malilime ndi omwe ali a mu mpingo. Tsopano, kufunso lanu mzanga okondedwa, lomwe likuti, ine kuli bwino ndiziyankhula zikwi zisanu, mawu asanu mu. Ndi chotelo, kuti anthu azikhoza kumandimvetsa ine, kuposa zikwi zisanu, kapena ena aliwonse ochuluka, amene akuanena, mulilime losadziwika, izo nzoona. Koma welengani mpaka pansi, kupatula ngati izo zikhala mwa vumbulutso, kapena mwa kutanthauzira, kuti zilimbikitse, mwaona, kuti umangilize. Tsopano, ine ndingokhala ngati ndikupatse ninu kalingaliro kakang'ono bwanji. Ngati, chiyani, ngati ine ndinali woti ndichite ubusa pa mpingo uno, umene ukudzapo. Ngati Mulungu akanandiitana ine kuti ndichite ubusa pa iwo, umu ndi momwe ine ndikanawuyendetsera iwo. Ine ndikanayesera kuti ndimupeze munthu aliyense mmenemo yemwe ali nayo mphatso. Ndipo ine ndikanati anthu amenewo kuti azikomana pafupi ora misonkhano isanayambe konse, muchipinda kwa okha, kumawalola iwo kuti akhale pansi pa mzimu. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, wina abwerapo yemwe ali nayo mphatso yayankhula mu malilime. Ndipo iye ayankhula mu malilime aliyense atakhala chete. Ndiyeno wina ayimirirapo ndi kutanthauzira zomwe iye wanena. Tsopano izo zisanaperekedwe kwa mpingo, Bible limati izo ziyenera kuti ziweruzidwe pakati pa mboni ziwili kapena zitatu. Tsopano awo ndi amuna omwe ali nago kuzindikira kwa mizimu, mwaona? Chifukwa nthawi zambiri mphamvu zoyipa zimalowa mmenemo. Paulo anayankhula za izo. Komano mphamvu ya Mulungu ili mmene monso. Ndiwuzeni ine gulu mmene choyipa sichimakhalamo. Ndiwuzeni ine pamene ana a Mulungu amasonkhana palimodzi kumene Satana samakhala pakati pa iwo. Ndi chilichonse. Totelo musamachitire tsinya pa izo. Mukuona? Satana ali paliponse. Sopano ndi ife pano. Wina akuyankhula mu malilime. Sopano alipo atatu amene ali apo omwe ali nawo mzimu wa kuzindikira. Ndipo wina anayankhula mu malilime napereka uthengawo. Tsopano izo sizingakhoze kukhala kubweleza lemba, chifukwa Mulungu samagwiritsa ntchito kubweleza kwa chabe. Ndipo iye anatiuza ife kuti tisamatero, mwaona? Chotero sizimenezo. Ndi uthenga wa kwa mpingo. Ife takhalapo nazo zinthu ziwiri mu chitsitsimutso ichi mpaka pano. Penyani chomwe chilichonse cha izo chinali. Mwangwiro mpaka padontho, mwaona? Zinasunthira mkati. Mwamuna mmodzi anayimilira ndipo anayankhula mu malilime. Ndipo anapeleka kutanthauzira. Ndipo anatembenukira mbuyo chozungulira. Ndipo anadzautsimikizira uthenga umenewo umene unangopita powo. Mmodzi wina anauka usiku wina ndipo ananena mu pansi pakudzodza kwa ulosi. Ndipo ananena china chake asakudziwa chimene iye anali akunena. Ndiyeno pa mapeto iye anayankhula kuti, "Wodala ali iye yemwe adza mu dzina la Ambuye." Mwansanga china chake chinandigira ine mofulumira kumene ndipo ndinati, "Mwina mwake wodala ali iye yemwe akukhulupirira kuti awa ndi Ambuye amene abwera." Onani kulowa. Ndiye mzimu woyera unagwa muchipinda usiku watha, mwaona? Izo ndizolimbikitsa. Ine ndinali nditayimapo ndikuyesera kwawuza anthu kuti iwo ayenera kulandira mzimu woyera. Ndipo ndiyelekezi anali atabweramo panali anthupo nkumati, "Musati mumvetsere, khalani du." Mulungu wanga anati, "Bill, ine ndinali wokonda kwambiri pamene iwe unali kulalikira. Ndinamvelera ngati ine ndiyimirire ndi kulumpha kudusa khoma." Ine ndinati, "Dzuka ndipo zilumpha." Ndizo basi. Ndipo iye anati, "Koma pamene iwe unayamba kuchita izo," ndipo anati, "anthu anayamba kufula." Nati, "Ndiye ine ndinangomvelera ngati kuti ine ndinali chakale chopanda ntchito." Ine ndinati, "Ameneyo ndi ndiyerekezi. Ameneyo ndi Satana. Pamene iye anabwera umo kudzachita izo," ine ndinati, "iwe ukanati ungoima basibe." Ife ndife ansembe kwa Mulungu. Tikupanga nsembe za uzimu. Kupereka nsembe. Zipatso za milomo yathu. Popereka matamando kwa dzina lake. Mwaona? Tsopano, izi ndizomwe zinachitika. Ndiye mzimu woyera unafalikira. Chifukwa uko kunangokhala, odala ali iye amene akhulupirira. Mausiku awiri, atatu molunjika, ine ndinayesera kuyala izo mmenemo. Ndiyeno, mzimu woyera unayankhula, ndipo unati, pansi pakudzodza, unati, "Odala ali iye amene adza mu dzina la Ambuye." Ndipo ine, ndisananene chilichonse, ine ndinali nditazinena kale mobweleza. Odala ali iye amene akukhulupirira kuti Ambuye abwera muno. Inu mukuona? Ndipo ine nangokhala ndikuyankhula izi. Mzimu woyera ndi Mulungu mwini wake mkati mwanu, mwaona? Ndipo iwo anazigwira izo, mwaona? Ndiyeno mzimu woyera unagwera pakati pa anthu. Mukuona? Mumwe iwo umalimbikitsira ulosi. Tsopano pali kusiyana pakati pa ulosi ndi mneneli. Ulosi umapita kuchokera kwa mmodzi kupita kwa wina. Koma neneli amabadwa kuchokera mchikuta, ali neneli. Iwo amakhala ndi pakuti atero Ambuye. Palibe kuwaweluza iwo. Inu simukuwaona iwo pamaso pa Yesaya kapena Yeremia aliyense wa aneneli awo, chifukwa iwo anali ndi pakuti atero Ambuye. Koma mzimu wa ulosi pakati pa anthu, iwe umayenera kuti upenyetsetse iwo, chifukwa Satana akoza kuzembera mmenemo, mwaona? Tsopano, koma izo ziyenera kumaweruzidwa. Tsopano, ndife. Ife tikuti tikhale ndi chitsitsimutso tsopano. Penyanizi mwatchelu kwambiri kwenikweni tsopano, inu atumiki. Ife tikukonzekera chitsitsimutso. Chabwino. Kapena mwina, ife tangokhala ndi msonkhano wa chizolowezi wa mpingo. Mpingo wa yakamoto. Iwo umayenera uzikhala uli nthawi zonse.
chabwino, mwina mwake ifetilinao antu 5 kapena 6, omwe ali antu ampatso. Moza ama yankula ndi malilime, awiri kapena mwina atatu ama yankula ndi malilime, anai kapena asanu ndi malilime, alindi mpatso ya malilime, ama yankula mu malilime osa dziwika. Awiri kapena atatu, ayo, ama koza kutanta uzira. Mwina alipo mmozi, awiri kapena atatu, ayo, omwe alinayo mpatso ya nzelu. Chabwino, iyo onse ama komana antu ampatso ameneo, inu, mpatso zimenezo zaperekedwa kwa inu, osati kuti muzisewera nazo, osati kuti muziti ulemelelo kwa Mulungu, ine ndima yankula mumalilime. Aleluya, muli kuzitsitsa noka. Izo zinaperekedwa kwa inu kuti muzigwira nazo ntchito. Ndipo gawo lanu mu mpingo lizibwera msonkhano wa ukulu usanayambe, chifukwa osaphunzitsidwa azikhala ali pakati pathu. Ndiye inu muzipita muchipinda, ndipo inu muzikakhala mmenemo, anthu inu palimodzi, chifukwa ndinu ogwira ntchito limodzi mu uthenga. Ndiye inu muzikhala mmenemo. Ambuye, kodi chilipo chilichonse chimene inu mukufuna kuti ife tichidziwe usiku uno? Yankhulani kwa ife. Oh, Atate akumwamba, mukupereka pempero, mapembedzero, kuimba nyimbo. Molunjika pansi uzibwera mzimu, nugwera pa wina wake, nayankhula mumalilime. Wina nayimirirapo nati, pakuti atero Ambuye, ndi chiyani icho? Mvetserani. Pitani mukamuuze Mbale Jones kuti asamuke kumalo kumene iye akukhalako. Pakuti mawa madzulo udzakhala mkuntho uti udzasese ku dziko limenelo, ndipo iwo udzayitenga nyumba yake, atenge katundu wake ndipo achokeko. Tsopano izo zikumveka bwino. Koma dikirani miniti, payenera kukhala pali amuna atatu pamenepo, omwe ali ndi mzimu wa kuzindikira. Mmodzi wa iwo akati, izo zinali za Ambuye. Mmodzi wina nkuti, izo zinali za Ambuye. Aonde awili, motsutsana ndi atatu. Mboni ziwili kapena zitatu, chabwino. Iwo azilembe izo pachiduswa cha pepala. Ndizo zimene mzimu wanena. Chabwino. Iwo abwelele pakupemphera kumamuthokoza Ambuye. Pakapita kanthawi, pakuti atero Ambuye, mlosi ayimilira. Pakuti atero Ambuye, usiku uno, kuchokera ku mzinda wa ku New York, akhala ali mkazi. Iye ali pamachira. Iye abwera mu nyumbayi ali pamachira. Iye wamanga mpango wobiriwira kuzungulira mutu wake. Iye akufa ndi kansara. Chimene chinamupangitsa iye kuti akhale motere, Ambuye akumutsutsa iye. Nthawi ina iye anaba ndalama kuchokera ku mpingo wake pamene iye anali wa usinkhu wa zaka 16. Kamuze ni Mbale Branham kuti amuze iye zinthu zimenezo. Pakuti atero Ambuye, kati iye akazikonza izo, iye achilitsidwa. Dikirani miniti, izo zikumveka bwino kwambiri. Koma, dikirani miniti, inu mulemba dzina lanu papepa la ili, wozindikira. Kodi inu mulemba dzina lanu, izo zinali za Ambuye, wina nati. Izo zinali za Ambuye, ndiye inu muzilembe zimenezo. Pakuti atero Ambuye, usiku uno pakhala mkazi yemwe ati abwele muno, chinthu chakuti chakuti. Iye amene ali ndi mzimu wa kuzindikira, awiri kapena atatu ayiwo alembepo dzina lawo kwa izo. Mauthenga onse awa aperekedwa. Chabwino. Ndiye pakapita kanthawi, iwo ayamba kumva belu likulira. Mpingo wayamba kusonkhana. Ndiye iwo abweretsa mauthenga awa kuwayika iwo pomwepa pa desk. Pano pomwe ndi pamene izo zimayenera kuti zizikhala zitayikidwa. Ine ndili kwina kwake ndikuwelenga. Kupemphera, pakapita kanthawi, ine ndizitulukako, nyimbo zitatha kuimbidwa, mpingo wonse uli mudongosolo. Anthu akubwera, akukhala, akusinkha-sinkha, akupemphera, ndicho chimene inu mukuyenera kuti muzichita. Osati kubwera kuchalichi ndi kumayankhulana wina ndi mzake. Muzibwera kuchalichi kuti muzayankhulane ndi Mulungu. Muzikakhala ndi chiyanjano chanu kunja uko, mwaona? Ife tikuchita chiyanjano ndi Mulungu tsopano. Ndipo ife timabwera kuno kumayankhula chilichonse mwakachetechete, molemekeza, mzimu kuyendayenda. Walimba kubwera kulimba pafupi maminiti 5 utumiki wa nyimbo usanayambe. Kuyamba mokoma kweni. Pantanda mpumutsia nafa, pondi itsuka chimondi nalira. Kapena nyimbo ina ya bwino yokoma, mwaka chete chete kweni. Izo zimabweletsa kukhalapo kwa nzimu oyera mu nsonkhano. Mwaona? chabwino. Anthu watakhala mmenemo. Ena ayiwo ali kwenikweni akuyamba kulira ndi kumabwera kuguwa. Kumalapa msonkhano usanayambe nkomwe. Mzimu woyera uli pamenepo mwaona. Mpingo uli mu kusautsika. Akristu akupemphera. Iwo ali pamalo awo. Iwo sikuti angokhala apo akutafuna chingamu kumati, hey, lidi, tandipasa ine zopaka milomo zakozo. Ine ndikufuna, iwo ukudziwa, ine ndikusowa. Iwo ukudziwa, tsiku lina pamene ine ndinali kumusi uko ndikugula, ine ndikukuuza iwe. Ine ndinali pafupi kuti ndikuponde pa zala zako. Kodi ine ndinayamba ndaziona apo zoterozo? Kodi iwo ukuganiza chiyani za izo? Oh, chifundo. Ndiye nkuicha iyo nyumba ya Mulungu. Bwanji, ndizopanda ulemu. Tupila Kristu kubwera palimodzi. Apo ife tinakhala. Bambo atakhala chapafupi. Ndikuti, inu mukudziwa, pamene ife tinapita uko, izi zakuti, izo ndizabwino mulikunja. Koma nkati muno, ndi mnyumba ya Mulungu. Muzibwera muno mwakupemphera. Muzitenga malo anu. Ine ndikukamba tsopano, osati kwa mipingo yanuyo abale. Ine sindikudziwa zomwe inu mumachita. Ine ndikukamba kwa kachisi uyu. Ine ndikuyankhula kwa khomolanga la kuseli lomwe, mwaona, ndiko kulondola. Tsopano, pamene inu mubwera muno monga choncho, ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa, mbusa amatuluka umo. Iye ali mwatsopano. Iye samasowa kuti azidzayankha izi, izo ndi zinazo. Iye akubwera kumene kuchokera mu mame autumiki wake. Iye wakalali pansi pamphamvu ya mzimu woyera. Iye akudzalowa kumene komwe malilime ochuluka amoto asonkhana palimodzi. Ali pafupi lawi tsopano, mwaona. Ili likuyendayenda apo. Iye akutulukira kuno nadzatenga izi. Utenga ochokera kwa mpingo. Pakuti atero Ambuye, Mbale Jones, asamuke kunyumba yake, mawa madzulo patuko loko, mkundho uzatsesa dziko laolo. Atenge zinthu zake, ndipo achokeko. Mbale Jones akuzimva zimenezo, chabwino, izo zasungidwa. Pakuti atero Ambuye, kukala kuli nkazi dzina lake wakuti. Ati abwele muno usikuno, ndipo izo zinali, iye wachita zakuti. Mwemwe ine ndane nena kumene, onani, monga choncho, chabwino, izo zili pamenepa, ndizimenezu. Iwo alinao kale malo hao tsopano mumpingo. Chabwino, ndiye iye akutenga utengao, ndipo chintucho yamba inumukudziwa, iye akuyamba kulalikira. Palibe kantu kosokoneza, izo zachitika kale. Tsopano, ife tukupita patsogolo, ife tukulalikira utenga. Ndipo patapita kanthawi pamene chinthu choyamba inu mukudziwa pamene uthenga watha mzere wa machilitso ukuyamba. Apa pakubwera mkazi wina wake anayankhula mu malilime. Ndipo anati iye abwera mwaona. Aliyense wa ife akudziwa chimene chiti chichitike. Aliyense wa ife akuzidziwa izo. Mukuona momwe chikhulupiriro chikuyambira kumangika ndi malilime a moto awo atayima pa inu tsopano, iwo ukuyamba kusonkhanira palimodzi. Bwanji, iyo ndi ntchito yotsirizidwa kale. Ndi zomwezo, mkazi ameneyo, ine nditi, akazi akuti ndi akuti, mwachokera ku mzinda wa New York, muli muno. Mwaona, oh, izo nzolondola. Inu munadziwa bwanji izo, uwo ndi uthenga ochokera kwa Ambuye kwa mpingo. Pamene inu munali a usinku wa zaka 16, kodi inu sumunali pamalo akuti. Ndipo munachita, munatenga ndalama zina kuchokera kumpingo. Ndipo munaziba izo, ndipo munapita kwina, ndipo munaka gulazovala za tsopano ndi izo. Oh, uko ndi kulondola. Izo ndi ndende zomwe Mulungu watuza ife usikuno. Kupyolera mwa mbale wakuti anayankhula ndi malilime. Mbale wakuti anatanthauzira. Mbale wakuti kuno ananena mwakuzindikira anati izo zinali zochokera kwa Ambuye. Ndipo izo nzona. Inde ndiye pakuti atero Ambuye pitani mukazikonze izo ndipo mutana nayo kansala yanuyo. Mbale Jones akupita kwao, akukatenga ngolo, akubwelera uko, akutenga mipando yake, ndi kuchokako uko, patuko loko mawa madzulo, swale, chikuchoka apo chinthu chonsecho. Mwaona, ndiye mpingo ukulemekeza, ziko omo inu Ambuye Yesu, chifukwa cha ubwino wanu. Sopano izo ndizo mwezili. kumangiliza kwa mpingo. Tsopano, nanga bwanji ngati izo sizichitika iwo atanena kale izo. Ndiye inu muli ndi mzimu woyipa pakati panu. Inu simukuchifuna chinthu choyipa icho. Iwe ungafunirenji china chake choyipa, pamene miyamba ya dzaza ndi zeni zeni za Chipentekoste. Musati muzitenga choloweza mmalo chakale chochokera kwa njerekezi, pezani china chake cheni cheni. Mulungu ali nazo izo kwa inu. Ndiye inu, musati muzikala ndi misonkhano inanso, ndi kuyika chili chonse pamenepa, mpaka Mulungu atatsimikizira kale kuti inu mukulondola. Chifukwa ndi inu othandizira kwa mpingo mu ntchito ya uthenga. Tsopano, inu mukumvetsa zomwe izo zili, ndipo malilime osadziwika. Palibe munthu iye amadziwa chimene iye akuchikamba. Iye amayankhula, koma phokoso lililonse lili ndi tanthauzo. Izo zili ndi tanthauzo. Guk, 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 izo zili ndi chinenelo kwina kwake. Pamene ine ndinali mu Africa, ine sindinali kukhulupirira konse izo. Koma chilichonse chimene chinkapanga phokoso, chinali ndi mtundu wina watanthauzo kwa icho. Bible linati, palibe phokoso lopanda kufunikira, lopanda tanthauzo. Phokoso lililonse limene limapangidwa, limakhala ndi tanthauzo lina kwa china chake. Mwakuti, ine ndimawamva anthu akuti, ine ndikuti, Yesu Kristu mwana wa Mulungu. Mmodzi wa iwo amati, bubu, ba. Wina amati, ndipo zimenezo zinali, Yesu Kristu mwana wa Mulungu, mwaona. Izo zinali, ndipo izo nkusamatanthauza kanthu kwa ine. Koma kwa iyo, icho chinali chinenelo, chimodzi-modzi basi, monga ine ndikuyankhulira kwa inu. Pamene otanthauzira wa Chizulu, Chikosa, Chibasuto, ndi chilichonse chomwe chimadza motsatira. Chilichonse chimene chinali kunenedwa, aliyense ankachimva. Ndipo zinthu izi zimene inu mumawamva anthu awa akungoyankhula ndi kumaganiza kuti ndi zochuluka zakubwebweta, uko sikuli. Izo zili nalo tanthauzo. Chotero ife tiyenera kuti tizilemekeza izo. Tiziziyika izo mumalo ake. Tsopano, mwina pakhala palibe uthenga. Tsopano, msonkhano watha, kuitanira pa guwa kuli kupangidwa. Ndipo pakapita kanthawi, wina wake pakhala palibe uthenga kumbuyo uko. Wina wake akuimilira mwansanga pamene iwo apeza mwayi wotero. Mzimu woyera, tsopano, Bible linati, ngati palibe utanthauzira, msiyeni iye akhale bata. Zilibe kanthu kuti akuvutika bwanji kuyesira kuti ayankhule, khala bata. Ukati, ine sindingakonze kuchita izo. Bible linati, iwe ukhoze. Mwaona, chotero kuti izo, ndizokhazikika mukuona. Msieni iye akhale bata. Ndiye, pamene iyo, mwayi ukabwera, pamene chili chonse chili mudongo solo. Ndiye ngati mzimu woyera ulumphira pa iye kuti apereke uthenga, ndiye upereke iwo. Ndizo ndendende zomwe inu muyenera kumazichita. Ndiye kutanthauzira kumabwera mkuti, muli mkazi mkati muno, dzina lake ndi Sally Jones. Ine, ndikuyembekeza, mkazi Sally muno, amene ali ndi dzina limenelo. Koma, Sally Jones, mwaona, mumuze iye kuti uno ndi usiku wotsiliza wakuitanidwa kwake. Akonze zinthu ndi Mulungu, chifukwa iye ali ndi nthawi yayifupi kuti akhale kuno. Tsopano, Sally Jones angathamangire kuguwa mwansanga basi, monga iye angakonze kukafika uko, mwaona, chifukwa uko ndi kuitanidwa kwake kotsiliza. Mukuona, ndiko kupeleka uthenga, kapena kusimikizira, kapena china chake. Uwo ndi mpingo wa Chipentekoste ukugwira ntchito. Palibe mwayi woti mizimu yoyipa iloweleremo, chifukwa ulikale, Bible likupeleka mwandendende, mulole izo zikhale motsatizana, ndipo izo mwa atatu, ndipo muzilola awili kapena ochulukirapo, aweluze. Umeneo ndiwo mpingo. Koma kodi ife tafika nazo pati izo lero. Kudumbira mwamba, kupitiliza, kuseka, ndikumapitilira, pamene wina kuyankhula mumalilime, wina kumayangana, kumayankhula za china chakenso, ndikumachulukana chozungulirapo, mbusa kumachita china chake, kapena yena kumachulukana chozungulirapo, komatu izo sizabwino. Wina mbusa akulalikira, ndipo wina wake nkuimilira ndikumamusokoneza. Iye mwina kumawerenga Baibulo, ndipo wina wake kumawerenga Baibulo, ndipo wina kumbuyo uko akuyankhula malilime. Oh, ai, mukuona,
Mlaliki ataima akulalikira muguwa, wina wake nkuima ndi kumamusokoneza iye poyankhula mu malilime. Izo zonse nzabwino. Ine sindi kuti uwosinzi moera, koma inu mukuyenera kuti muzidziwa momwe muziugwiritsira ntchito nzimoera, mukuona? Kugwiritsa ntchito iwo. Tsopano, ine ndikuyankhula. Kodi inu mulinawo malo alimodzi lina? Ndiye mawa ndila mulungu. Ndiye ife tiza, tiye ntingo, pano pali limodzi. Ine ndikuganiza ndilo la chisomo kwambiri. Ndipo tsopano, ngati inu nonse mutangopirira nane, mamini tipangono oka motalikitsa, chonde, ndiye eno ndidza, ine ndikufuna inu, kuti muchimvetse ichi. Ine ndinali sunga ili, mwacholinga, ili ndi limodzi langa lotsiriza. Sopano poyamba, ine ndikuti ndiwelenge zinthu ziwiri zimene munthuyo wazifunsa. Izo zili pachiduswa chakale cha pepala cholembedwa ndi malembedwe okongola. Ndilibe lingaliro la yemwe ali, palibe dzina la lembedwa kwa lililonse la iwo. Mbale Branham, kodi ndikulondola kuti atumika zipanga zikoka zazitali pandalama mumisonkhano yawo, kumanena kuti Mulungu wawauza iwo kuti ochuluka mwakuti mwaomvetsera akuyenera kupeleka mochuluka chotere. Ngati uku kuli kulondola, ine ndikufuna kuti ndidziwe. Kapena ngati zili zolakwika, ine ndikufuna kuti ndidziwe. Izi zandisokoneza ine moipa. Tsopano, inu mukuona nzanga, ine ndikuti ndikuuzeni inu, chimene ine ndikuganiza, mukuona? Tsopano, izo sizikutanthauza kuti nzolondola. Ine ndikuganiza ndizoipa. Tsopano ine ndikuganiza izi. Mulungu ananditumiza ine kunchitoyi. Ine ndaonapo nthawi yomwe ine ndinkaoneka ngati, ine ndikanati ndikhale mwinabe, ndipo ine ndimakhala ndilibe ndalama konse, ndipo ine ndimati, ingodutsisani mbale ya chopereka. Ndipo amanejala amakhoza kubwera ndi kuti, taona bile, tili madola zikwizisanu mungongole usiku uno. Nyamata, kodi iwe ulinazo ndalama ku Jeffersonville zoti ukalipire iyo? Ine nkuti, zonse zili bwino. Mulungu ananditumiza ine kuno. Kapena ine sindikanati ndibwere, mukuona? Ingodutsisani mbale yachopereka. Ndipo nsonkhano usanate wina nkuti, inu mukudziwa, Ambuye anachiyika pa mtima wanga kuti ndipeleke madola zikwizisanu ku izi. Onani, mwaona? Choyamba, khalani otsogozedwa pa kuchita izo. Ine sindimakhulupirira kukokela ndi kupempha ndi kupemphetsa ndalama. Ine ndikuganiza ndi chinthu cholakwika. Tsopano mbale, ngati inu mumachita izo, musati mundilole ine ndipweteketse kumvelera kwanu. Mukuona? Inu mukhoza kukhala nacho chilolezo kuchokera kwa Mulungu chochitira izo. Koma ine ndikuyankhula za mwini wanga zokha. Ine sindimakhulupirira mu zimenezo. Tsopano, ine ndadziwapo. Ngakhale za zitumiki, amapita ndikumati, ine ndinayima pomwepo, osati kale litali. Tsopano, awa si achipentekoste, awa ndi chabwino. Ndi mipingo, mukuona? Mipingo ina. Izo zinali kunsonkhano wa ukulu wa nsasa. Keti, iwo unali nane, ambiri ena alipo. Ndipo iwo anatenga madzulo onse kuchipembedzo chotchuka, awiri kapena atatu a iwo palimodzi, ndizo za chizolowezi, mipingo ya chizolowezi, monga mipingo yathu ya makono kuno munzinda, ndi zina zotero, kunsonkhano wa ukulu. Ndipo iwo anatenga madzulo onse kuima pa nsanja ndi kumaopheza kuti Mulungu akanati awononge mbewu zawo, akanati awapatse ana awo kupuwala. Ndi zinthu monga choncho, ngati iwo akanati asapeleke kwa nsonkhano umenewo. Ndizo ndende zoona, ndili ndi Bible ili patsogolo panga. Ine ndinati, uko ndikuchitira mwano kwa Mulungu ndi kwa omutsatira ake. Ngati Mulungu akutumani inu, iye akusamalirani inu. Ngati iye sanakutumeni inu, ndiye mulole chipembedzo chizikusamalirani inu apono. Koma, inu, ngati Mulungu akutumani inu, iye akusamalirani inu. Nanga bwanji zasewerewa la Krismasi mpingo wa nzimu oyela. Chabwino, ngati zilizokuza Kristu, izo zikoza kukhala zabwino. Koma ngati zilizokuza Santa Claus, ine sindimakhulupirira mwa iye. Ine ndakula kuchoka kale kwa izo. Ine sindimakhulupirira mwa Santa Claus konse, mukuona? Ndipo tinthu tina tating'ono ta Krismasi, tomwe iwo ali nato. Ine ndikuganiza ndizopusa. Ndipo,
Koma, ine ndikuganiza iwo amuchosa Kristu yense mu Christmas ndikuyikamo Santa Claus mmenemo. Ndipo Santa Claus ndi nthano yopeka. Ine sindikupweteketsa kumvelera kwanu kulikonse, ine ndikuyembekeza pokhudzana. Koma ine ndikuwuzani inu, kuno osati kale litali, pafupi zaka 25 sate zapitazo, pamene mtumiki kuno mu mzinda uwu, mbusa wa mpingo wina wake wa ukulu mu mzinda uwu, yemwe ine ndinkamudziwa bwinobwino, mzanga wapachifuwa wa ine, iye anadza kwa ine, ndipo Charlie Bohannon, mbale Mike, inu mukumbukira Charlie Bohannon, mzanga wabwino kwa ine, anakhala pamenepo mu ofisi yake, ndipo anati, ine sindidzawauza konse ananga, kapena zidzukulu zanga kuwauza bodza limenelo kenanso. Iye anati, nyamata wanga yemwe wang'ono anadza kwa ine, iye atafika kale pafupi usinku wa zaka 12, ndiku mayankula za Santa Claus. Ndipo iye anati, bwanji, wokondedwa, ine ndili ndichina chake choti ndikuuze ni inu. Anati, amai, inu mukudziwa, ndipo anapitilira kumamuza iye, zomwe iye anazichita. Ndiye iye atabwelera anati, ndiye adati, kodi Yesu uyu ali chinthu chomwecho, muzine na zoona. Santa Claus ndi zobweretsedwa ndi Katolika. Za munthu Chris Kringle kapena Nicholas Oyela, Oyela wachi Katolika, wachi Germany, wazaka zambiri zapitazo, yemwe ankapita paliponse kumachita zabwino kwa ana. Ndipo iwo achipitiliza icho ngati mwambo. Koma Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu. Iye ndi weni. Ndipo iye ali moyo. Sopano apa palifunso limodzi lotsiriza lomwe lili kwambiri. Sopano taonani, inu mukhoza kusagwirizana nane pa izo, koma ngati inu simugwirizana nane, kumbukirani. Mulole izo zikhale zachibwanawe. Mutelo inu, ine ndimakukondani inu. Ndipo ine sindikufuna kuti ndikupweteketseni inu. Ine ndangokhala, ine ndikufuna kuti ndikhale woona mtima. Ngati ine sindingate, ngati ine ndimuuza nyamata wanga bodza, ndiye ndine wabodza. Mukuona, ine ndikufuna ndizimuuza iye zoona. Sopano, ine ndikamuuza iye za Santa Claus, ine nkuti, ea zedi alipo Santa Claus, mudzawaone adadi pa usiku wa Christmas. Mukuona, ea, inu mukudziwa, siku lina, ine ndinali kumusi uko, ndipo ine ndinayesera izo pansungwa na wang'ono kuti ndingoona. Ine nditudi ndinalipidwa mobwezeledwa dzana ilo. Ine ndinali munyumba, ndipo iwo anali ataima apo, kumusi kuno, ku Quaker Maid, ndipo ine ndinapita uko kuti ndikagule zinthu. Ndipo chotero, ife, mkazanga ndi ine, tinali mmenemo. Ndipo uko kunali nsungwa na wang'ono kwambiri, sana lopitilira pafupi usinku wa miezi 18, ndipo iye ataima apo, akupita, akuimba, dingo bells, dingo bells. Ndipo ine ndinati, mumayimidwe ake ang'ono, inu mukudziwa, atakhala mbuyo mwa ngolo ya ing'ono. Ine ndinati, kodi iwe ukuyembekezera Santa Claus? Iye anati, ameneyo ndi adati anga bambo. Ine ndinati, adalitse mtima wako wa ung'ono wokondedwa, iwe uli ndi nzelu. So pano, pano paliko kanilira keni abwenzi, ndipo mwa ichi, ndiye ine nditseka. Oh, ndi lemba lokoma, koma ndilobaya kwa munthu aliyense yemwe wooneka ngati ali, ndipo ilo landikanilira ine kwa zaka ndi zaka, ndipo koka mwa chisomo cha Mulungu choka. Ndipo mkazi wanga ofunika wakhala kumbuyo komwe uko tsopano, pamene iye anamva kuti ine ndinali nalo funso limenelo madzulo ano, iye anati, Bill, iwe ukaliyankha chotani ilo? Iye anati, ine nthawi zonse ndimalida bwa ilo mwini wanga. Anati, ine sindi makonza kulimvetsa ilo konse. Ndipo anati, ine ndinati, ubwele uko usiku uno wantima okoma. Ine ndikachita mwa kukonza kwanga pakutandizidwa ndi Mulungu. Mbale Branham, chonde tafotokozani, a Hebrews 6, 4 mpaka 6. Iyo ndi nthawi imodzi yomwe kweni, mwaona tsopano, inu muso wakuti muyang'ane kuno, pa chikhulupiriro chathu, chisomo, chitetezero cha okhulupirira, kupirira kwa oyera, chipiriro kani, cha oyera, a Hebrew, mutu wa 6, 4 mpaka 6. Sopano mwansanga pamene izi tikatsiriza izi ndiye ine ndikuyembekeza kuti Mulungu andithandiza ine kuzipangitsa inzo kumveka bwinobwino kwa inu. Ine ndikupepesa, ine ndili ndi uthenga wanga wa usiku uno, mwina ine ndilalikira chinthu chomwecho mmawawu pa utumiki, ndiye ine ndikhala ndikupita. Tsopano ili ndilokanilira kwenikweni mukuona. Tsopano inu muyenera kusamalitsa. Tsopano kumbukirani, ife timakhulupirira ndi kuphunzitsa pa mpingo uno kuti si chilichonse chimabwera kuno ndi kumafuula, chilichonse chimene chimayankhula mu malilime, chilichonse chimene chimagwirana chanza ndi mlaliki chili nawo moyo wa muyaya. Koma ife timakhulupirira ngati iwe uli nawo moyo wa muyaya, ngati Mulungu wakupatsani inu moyo wa muyaya, inu muli nawo iwo kwa nthawi zonse, mukuona? Chifukwa onani, ngati ukanati usakhale, Yesu apezeka ali mphunzitsi wabodza. Mu Yohane Woyera 5:24, iye anati, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera konse kuchiweruzo, koma wachoka ku imfa wapita ku moyo. Tsopano, tsutsanani naye iye. Onse amene Atate wandipatsa ine, palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate atamukoka iye. Ine ndikubwereza lemba. Onse amene adza, palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye poyamba. Ndipo onse omwe Atate anga wandipatsa ine adzabwera kwa ine, mukuona? Ndipo onse omwe abwera kwa ine, ine ndidzawapatsa iwo moyo wosatha, Yohane Woyera 6, ndipo ndidzamuukitsa iye pa masiku otsiliza. Awo ndiwo mawu ake. Tsopano onani, ngati ine ndikanakhoza kubwerera kwa Efeso mutu wa 1, Paulo akulalikira, tsopano Akorinto wina aliyense anali ndi lilime ndi salimo, inu mumazindikira, mipingo ina inalibe vuto limenelo, iye sananene kanthu za iyo. Kodi iye anayamba watchulapo konse malilime paliponse mu mpingo wa Efeso, mpingo wa Roma? Ayi. Iwo anali nawo malilime ndi chilichonse basi monga Akorinto analili, koma iwo anali atazika izo mudongosolo. Akorinto sankakhoza basi kuzika izo mudongosolo, mukuona? Koma Paulo anapita uko ndipo anakawika mpingowo mudongosolo. Tsopano iye, ine ndikukhulupirira monga Oral Roberts amanenera, Mulungu ndi Mulungu wabwino. Kodi inu simukukhulupirira zimenezo? Ndipo inu mukuti, chabwino, nanga bwanji achipentekoste ndi malilimewo ndiye mbale Branham? Ine ndikuganiza iwo ali nawo mzimu woyera, ndithudi iwo ali. Chabwino bwanji, taonani, inu mukukhulupirira kuti iye ndi Mulungu wabwino? Thomas anati nthawi ina, inu mukudziwa Ambuye? Ena onse a iwo ankamukhulupirira iye, ankati, oh, ife tikudziwa, iye ndi weni weni. Oh, Thomas anati, ai ai, ine sindikukhulupirira izo. Njira yokha yomwe ine nditi ndikhulupirire izo, ine ndiyenera kuti ndikhale nawo umboni wina. Ine ndizowa kuti ndilowetse zala zanga mumbali mwake ndi muzipyera za misomali mumanja ake. Iye ndi Mulungu wabwino, iye anati, bwera Thomas, nazi apa. Oh, Thomas anati, sopano ine ndikukhulupirira. Iye anati, inde Thomas, iwe utandiona ine kaye, ndipo utandimverera ine, ndikuika dzanja langa, manja ako mumbali mwanga, iwe ukukhulupirirano. Koma kukula kwake nkotani, kuli kwa mphoto yawo, amene sanayambe aona, ndipo komabe akukhulupirira. Iye ndi Mulungu wabwino, iye amakupatsa iwe chokhumba cha mtima wako ndithudi. Tiyeni tizingomukhulupirira iye, ndiko kumenya kwa kumupha Satana. Pamene munthu amutenga Mulungu pa mawu ake, mbale, izo zingamuphe Satana nthawi iliyonse. Ndiko kumenya kolimbitsitsa kumene Satana angakhoze kukulandira. Pamene munthu amutenga Mulungu pa mawu ake. Monga ine ndinati, munthu sadzakhala moyo, Yesu siku wina, koma ndi mawu onse otuluka kuchokera. Sopano, zindikirani izi. Sopano ine ndikuti ndiyambire pa ndime yoyamba. Chotero, osiya zoyambirira za chiphunzitso cha Khristu, tiyeni ife tipitirire mpaka kuungwiro. Sopano, chinthu choyamba chimene ine ndikufuna kuti inu muchidziwe. Kodi Paulo akuyankhula ndi ndani apa? Ahebri. Iwo akuti Ahebri. Pamwamba, buku la Ahebri. Ndikulondola uko? Ayuda, omwe anali atamukana Yesu. Mungakonze inu, inu mukuzigwira izo tsopano? Iye akuyankhula kwa Ayuda. kumala sonyeza iwo ntunzi wa lamulo kukhala choyimira cha Kristu. Zinthu zakale zonse zoyimira zazatsopano. Tsopano penyani, posiya zoyambilira za chiphunzitso cha Kristu, tiyeni ife tipitilire mpaka kuungwiro. Tsopano iye wakhala akuyankhula kwa iwo za ziphunzitso, tiyeni ife tipite ndi kumayankhula za zinthu za ungwiro. Tsopano inu mumakhalitsidwa angwiro mwa Mulungu pamene inu mwasindikizidwa ndi Mzimu Woyera mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Iye amene ali obadwa ndi Mulungu, 1 Yohane, samachita chimo pakuti iye sangakhoze kuchimwa pakuti mbawi ya Mulungu ikanali mwa iye. Munthu yemwe ali wodzazidwa ndi Mzimu Woyera osati woganizira kuti iye anadzazidwa, koma iye amene ali obadwa ndi Mzimu wa Mulungu samachita chimo pakuti mbewu ya Mulungu ili mwa iye, ndipo iye sangakhoze kuchimwa. Mukuona kodi Baibulo limanena chomwecho? Chotero ndi izo apo inu muli, osati zomwe inu mumachita, zomwe ndi zomwe, osati zomwe dziko limaganiza za inu, ndi zomwe Mulungu amaganiza za inu. Mwaona, mukuona, inu simungakhoze, ine ndingakhoze bwanji kukhala ndi chilolezo cholembedwa ndi meya wa mzinda kuti ine ndikhoza kumathamanga mayilosi 40 pa ola kudusa mu mzinda, ndipo mpolisi aliyense nkundimanga ine? Ine sindingakhoze. Ine ndingakhoze kuchimwa bwanji pamene pali nsembe ya magazi pamaso pa Mulungu mosalekeza, pamene iye sangakhoze konse kumandiona ine, pamene pali chotchinga patsogolo pa ine ndi Mulungu chishango cha magazi? Pakuti ndife akufa ndipo moyo wathu wabisidwa mwa Kristu kupyolera mwa Mulungu osindikizidwa ndi Mzimu Woyera. Ungakhoze bwanji mdziko kuchita chilichonse cholakwika pamaso pa Mulungu? Ngati ife tichimwa mwadala, a Hebrew 10, ife titalandira kale chidziwitso cha choonadi, sipamakhalanso nsembe kwa chimolo. Ngati umu ndi zosatheka, mukuona, kuti uchimwe mwadala. Tsopano tiyeni tipitilire nazo ndi kuziwerenga. Chabwino, ungwiro osati kuyikanso maziko akulapa ku ntchito zakufa ndi chikhulupiriro cha kwa Mulungu za chiphunzitso cha maubatizo, kuyika kwa manja ndi za chiukitsiro cha akufa ndi chiweluzo cha muyaya, ndipo izi ife tizichita ngati Mulungu alola. Tsopano apa ndi pamene iwo anafuna kuti ayambire kuchokera pa ndime ya 4. Pakuti ndikosatheka kwa iwo amene anawalitsidwapo ndipo alawaza mphatso ya kumwamba, ndipo anapangidwa kukhala ogawana nawo za Mzimu Woyera, ndipo analawa nawo za mawu abwino a Mulungu ndi mphamvu za dziko likudza ilo. Ngati iwo adzagwa kuti akakonzedwenso, kwakonzanso iwo kachiwiri kuti alape, poona kuti iwo akudzipachikira kwa okha mwana wa Mulungu katsopano ndi kumuyika iye kumanyazi apoyela. Tsopano izo zikuoneka mofanana kuchokera momwe inu mukuziwerengera izo apo kuti munthu akhoza kulandira Mzimu Woyera ndiyeno nkubwerera mbuyo ndi kutayika, koma ndi zosatheka kuti iye achite izo. Mukuona, iye sangakhoze kuchita izo. Ngati iye angatelo, Kristu ananama. Mukuona, ndi zosatheka kwa iwo omwe anawalitsidwa apo. Tsopano penyani apa, kodi iye akuyankhula kwa ndani? Iye akuyankhula kwa Ayuda ammalire awo. Iye sanati konse munthu ali wodzazidwa ndi Mzimu Woyera, iye anati ngati iye analawa mawu a Mulungu. Tsopano mungondilola ine ndipereke izo mwafanizo kotero kuti inu muone ndipo musaphonye izo tsopano. Tsopano iye akulembera kwa Ayuda awo, ena iwo ndi okhulupirira ammalire. Mukuona, iye anati tsopano ife tizisiya ntchito izi ndipo tipita tikayankhule za ungwiro. Anati tsopano ife tayankhula za maubatizo ndi kuuka kwa akufa ndi kusanjika kwa manja ndi chilichonse, koma tiyeni tipitirire nazo tsopano kuti tikayankhule za ungwiro. Tsopano ife tikuti tiyankhule za pamene inu mubwera mu Mzimu Woyera. Tsopano inu mwakhala mukutsalira pa msonkhano kwa nthawi yayitali, ndipo inu mwawaona anthu amenewo, iwo amatsalira, iwo sangalowe mkati kapena kuchokapo, iwo amawuyamikira Mzimu Woyera.
iwo amabwera pafupi ndipo mwina mwake mzimu woyera umachita china chake ndi amuna iwo amayimirira ndi kumafuula ndi kumalumpha chokwera ndi chotsika pansi chifukwa cha izo koma iwo safuna konse kuti aulandire iwo iwo yeni ai ai mukuona ndipo iwo amati oh inde izo nzabwino oh ine sindikudziwa za izo tsopano mwaona mwaona mukuona okhulupirira ammalire pafupi kumene mpaka iwo akhoza kulawa iwo komabe iwo samaulandira iwo mukuona tsopano iwo amatsalira pozungulira monga choncho motalika kwambiri mpaka pakapita kanthawi iwo amachokako kwathunthu ine ndikhoza kutchula mayina a ochuluka omwe anali kukachisiyu anachita chinthu chomwecho kugwa njira yonse kachiwiri kuti adzikonze okha mwatsopano mwakulapa palibepo kulapa kwa iwo iwo anangowukwiyitsa mzimu kuti utalikire kwa iwo iwo akhalali pafupi kwambiri mpaka apa ngati inu mungatembenuze ndi ine inu mulibe nthawi ine ndikudziwa tsopano koma ngati inu mungatembenuze ku Deuteronome mutu wa 1 ndikuwerenga izo inu mupeza chinthu chomwecho muzilembe izo apo tsopano Deuteronome mutu wa 1 tsopano ndipo muyambire pa ndime ya 19 ndikuwerenga mpaka pa 26 Deuteronome inu mupezapo tsopano onani Israeli yense zomwe anthu amenewo amachita iwo amafika ku Kadesh Barnea oh ine ndikuona china chake kachisi uyu dziko la chipentekoste lino lili pa Kadesh Barnea pakali pano ndiko kulondola ndendende mbale nevu ife tili pa Kadesh Barnea mpando wachiweluzo cha mdziko unali mpando wachiweluzo ndipo azondi anapita uko Yoswa ananena apa tsopano ine ndinatumiza azondi kapena Mose kani ine ndinatumiza azondi 12 modzi wa munthu mmodzi kuchokera mwalililonse la mafuko anu ine ndinawatumiza iwo kuti akalizonde dzikolo ndikubweretsanso uthenga ndikulondola uko ndipo pamene iwo anabwererako uko kunali 9 kuchokera pa 12 anati oh ilo ndi dziko labwino koma oh chifundo ife sitingakhoze kulitenga ilo oh my Amori ali kumeneko ndipo ife tikuoneka ngati ziwala pambali pa iwo iwo ndi amuna okhala ndi zida makoma awo ndi akulu oh ndizo bwanji ine ndikukhumba ife tikanafera kuja mu Egupto malo moti inu mutibweretse ife kuno bwanji kakalebu kachikulile ndi Yoswa analumpha pamenepo ndipo anawatontholetsa iwo anati ndife okhoza moposa kuti tilitenge ilo inde bwana ndi ameneyo apo tsopano taonani ndi chiyani chinachitika Kalebu ndi Yoswa ankadziwa kuti Mulungu anapereka lonjezo la ilo ine sindikusamala kaya ndilalikulu bwanji ilo kaya zochingazo ndizochuluka bwanji kaya ndizazitali bwanji kaya ndizazikulu bwanji izo zilibe kanthu kochita ndi izo Mulungu ananena chomwecho ndipo ife tikhoza kulitenga ilo ndipo kodi inu mukudziwa kuti iwo anali anthu awiri okha kuchokera mu mamiliyoni awiri ndi theka omwe analoloka konse kupita mu dzikolo chifukwa iwo anagwiritsisa chikhulupiriro chawo mu zomwe Mulungu anati kuti ndi chonadi amen kachisi pakali pano waima pa Kadesh Barnea taonani anthu amenewo anali pafupi kwambiri mpaka iwo analawa kumene mphesa zochokera mdzikolo iwo anadya mphesazo pamene Kalebu ndi iwo anapita uko ndipo anakabweretsako mphesa anyamata amenewo anakathyola zina ndi kumadyako izo oh izo ndi zabwino koma ife sitingakhoze kuzichita izo iwo amene analawa ntchito yabwino ya Mulungu analawapo za mzimu woyera anaona ubwino wa iwo analawa za iwo analawapo za mawu a Mulungu mukuona izo palibe aliyense wa amuna amenewo palibe mmodzi wa iwo anayamba walolezedwa kuti apite uko iwo anaonongeka mu dziko lawo lomwelo komwe kuno muchipululu iwo sanapiteko konse komabe iwo anali oyandikira mokwanira kuti alilawe iwo koma opanda chisomo chokwanira ndi chikhupiriro kuti alitenge ilo ndicho chimene izo zili Tsopano, tsopano tamvetserani kwa munthu wokondedwa uyo yemwe analemba kalata iyi. Tiyeni tingowelenga ndime yotsatirani. Penyani miniti yokha. Mpenyeni Paulo. Tsopano tiyeni tiwelenge ya 7. Pakuti dziko limamwa mumvula yomwe imadza mowirikiza pa ilo. Ndikumeletsa masamba chakudya kwa iwo omwe amalilimira. Zimalandira madalitso ochokera kwa Mulungu. Koma izo zomwe zimabala minga ndi nthula zimakanidwa ndipo zili pafupi ndi kutembeleledwa zomwe mapeto ake ndiwo kuti ziwotchedwe. Tsopano mukuona zomwe iye akunena. Tsopano penyani panali funso ili apa. Tsopano ndiyeno ife titseka. Chinthu ichi chimakhala ngati chindipha ine kwa zaka. Ine ndinapita ku msonkhano nthawi ina kumene anthu anali kuyankhula mu malilime kumishawaka Indiana. Tsopano ine ndili patsogolo pa khamu langa lomwe. Inu mwawamvapo anthu amenewo, mwandimvapo ine ndikunena mbiri ya moyo wanga. Ndiza munthu wachikuda yemwe anati, ndi uyu pano, ndi uyu pano. Tsopano ine ndinakuwuzani izo. Koma zina za izo, ine ndinawaona amuna awiri. Iwo anali, mmodzi ankakhoza kupereka uthenga, mmodzi winayo kumatanthauzira izo. Wina akapereka uthenga, ndipo winayo akatanthauzira iwo. Ndipo mbale, iwo anali akulondola. Basi izi, ine ndinaganiza. Ubwino wanga, ine sindinayambe ndaonapo chilichonse chonga izo. Ine ndinati, ine ndili pakati pa angelo. Ine ndinaganiza. Ine sindinayambe ndaonapo chilichonse. Wina anali kuyankhula ndipo winayo, ndipo ine ndinakhala kumbuyo uko, ngati kamulaliki kachikulire, inu mukudziwa. Amuna onsewo nthawi ina, ndipo ndinagwirana nawo chanza. Ine ndinali ndisanawaonepo amuna oterowo mu moyo wanga. Iwo ankakhoza kuyankhula uthenga, ndipo winayo ankakhoza kuzitanthauzira izo. Ndipo mai, mai, izo zinali zodabwitsa. Mmodzi ankakhoza kuyankhula, ndipo winayo nkutanthauzira. Onsewo, ndipo iwo ankangosanduka oyera ngati choko pamene iwo ankayimitsa manja awo mmwamba. Ine ndinaganiza, oh my, my, kodi ine ndakhala ndili kuti moyo wanga onsewu. Ichi ndicho chinthucho. Ine ndinati, my, achipentekoste alikulondola. Uko nkulondola ndende. Ine ndinali ndisanaonepo zochuluka, koma basi zomwe zinali zachakomwe kuno. Kumene mwina mwake akazi angapo ali ndi utumiki kina kwake, ndipo iyo amakhala akukangana. Ndipo wina kumamucha nzakeyo chisacha akhungubwe. Ndipo inu mukudziwa basi monga choncho. Kukhala ngati kumakangana wina ndi nzake. Osati kuwanyozesa akazi otsopano kapena china chake ayi, koma basi izo zinali mchikhalidwe chofoka ngati aliyense wa inu. Inu mukukumbukira mbale Graham, inu munali mnyamata wang'ono chabe panthawi imeneyo, ndipo chotero umo ndi momwe izo zinalili. Ndipo ine ndinamvetsera kwa izo, ndipo ine ndinaganiza, oh my, ine ndakumanizana ndi angelo. Siku lina ndikubwera kuzungulira pangoja ya nyumbayo chamu tsiku lachiwiri, ine ndinakumana naye mmodzi wa amunawo. Ine ndinati, inu muli bwanji bwana? Iye anati, iwe uli bwanji? Iye anati, kodi dzina lako ndiwe ndani? Ndipo ine ndinati, Branham? Iye anati, ukuchokera kuti iweyo kuno? Ndipo ine ndinati, ai, ndinochokera ku Jeffersonville? Iye anati, chabwino, izo nzabwino. Kodi ndiwe wachi Pentecoste? Ine ndinati, ai bwana, ine sindili. Ine ndinati, ine sindimavomereza basi njira yachi Pentecoste yolandilira nzimu oyera. Ine ndinati, komabe, ine ndinati, ine ndili kuno kuti ndipunzire. Iye anati, chabwino, izo nzabwino mwamphamvu. Ndipo ndikuyankhula ndi iye, ndikuugwira nzimu wake monga mkazi pachitsime. Iye anali mkhristu weniweni. Mbale, ine ndikutanthauza iye ankamvekera bwino ndithu. Iye anali wabwino. Tsopano, inu nonse, ndiyangati omwe mwakhala mulipo mu misonkhano yanga, ndipo mwazionapo zinthu zimenezo zikuchitika. Inu mukuona, ndipo bamboyo anali wabwino mwangwiro. Chotero ndiye, ine ndinaganiza. Apo, mai. Ndizodabwisa bwanji. Pafupi usiku umenewo, madzulo nthawi ina, ine ndinakomana naye winayo. Ine ndinati, inu muli bwanji bwana? Iye anati, iwe uli bwanji? Dzina lako ndiwe ndani? Ndipo ine ndinamuuza iye. Ndipo iye anati, kodi ndiwe wachi Pentecoste? Ine ndinati, ai bwana, osati kweni wachi Pentecoste, ine sindikuganiza. Ine ndinati,
ine ndangobwera kuno kuti ndidzaphunzire. Iye anati, ine ndinati. Iye anati, iwe unayamba wala ndirapo mzimu woyera. Ine ndinati, ine sindikudziwa. Ine ndinati, malingana ndi zonse zomwe inu nonse muli nazo, ine ndikulingalira, ine ndilibe. Ndipo iye anati, unayamba wayankhulapo mmalilime. Ine ndinati, ayi bwana. Iye anati, ndiye iwe sunayambe wakhala nawo iwo. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndikulingalira uko mkulondola. Ine ndinati, ine sindikudziwa, ine ndangokhala ndikulalikira pafupi zaka ziwiri kucheperapo. Ndipo ine ndinati, ine sindikudziwa zochuluka kwambiri za iwo. Ine ndinati, mwina mwake ine sindikudziwa. Ine ndinati, ine sindikukhoza kuzimvetsa. Chifukwa chimene ine ndinali kuyesera kuti ndimugwirebe iye apo, mwaona, kuti ndiugwire uwo. Ndipo pamene ine ndinatero, ngati ine ndinayamba ndakomanapo ndi wachinyengo, apo panali mmodzi wa iwo. Mkazi wake anali wa mutu wakuda, ndipo iye anali akukhala ndi mkazi wa mutu wa blonde. Anali nawo ana awiri ndi iye. Ndipo nkumayankhula mumalilime kumatanthauzira iwo mwangwiro basi, monga izo zikanakhoza kukhalira. Ndipo ine ndinati, tsopano Ambuye, kodi ine ndalowa muchiyani? Kuchokera kwa angelo, ine sindimadziwa kuti ndinalowa muchiyani. Ine ndinati, ine ndine wachikhazikitso. Izo ziyenera kukhala Baibulo. Izo ziyenera kukhala mulondolo. Pali china chake chalakwika pena pake. Ambuye, izo zingakhale motani? Ine ndinapita kunsonkhano usiku umenewo, ndipo mzimu uwo umakhoza kugwa. Ndipo mbale, iwe umakhoza kuumverera iwo, kuti iwo unali mzimu woyera. Inde bwana, ngati iwo sunali, iwo umachitira umboni ndi mzimu wanga, kuti iwo unali mzimu woyera. Ndipo ine ndinangokhala mlaliki wa ng'ono. Ndipo sindinkadziwa momwe mochuluka zakuuzindikira mzimu. Koma ine ndinali nditakhala apo, ndipo ine ndikudziwa kuti Mulungu yemweyo amene anandipulumutsa ineyo, uko kunali kumvelera kofanana. Ndinamvelera ngati ndinali kupita kudutsa padenga, uko kunali kumvelera kodabwitsa chotelo mu nyumba imeneyo. Ndipo ine ndinaganiza, pafupi mazana 15 aiwo kumeneko. Ndipo ine ndinaganiza, mai, oh mai, magulu awiri kapena atatu aiwo anali atakomana palimodzi. Ndipo ine ndinaganiza, nditi mai, zikukhala motani izo? Sopano, zimu wa ukulu uwo muchipinda ichi ukugwa monga choncho. Ndipo kuno tayangana nipa ichi, chili kupitilira umo. Amunawo akuyankhula mumalilime kutanthauzira, kupereka uthenga mwangwiro. Ndipo mmodzi wa iwo wachinyengo, ndi winayo munthu weniweni wa Mulungu. Ndipo ine ndinaganiza, sopano, ndine osokonezeka yense. Ine sindikudziwa choti ndichite. Chabwino, mwansanga zitachitika izo, mzanga wabwino kwa ine, Mbale Davis, inu mukumudziwa. Anayamba kumati, ine ndinali chipapet, ndicho chidole cha nsungwana, inu mukudziwa. Ndipo chotelo, ine ndinali osa kwatira. Ndipo chotelo, ine, iye anayamba kumapitiliza ndi ine. Ndiyeno kumapitiliza, kumakalangati kumandinyoza ine. Ndipo ife tinkakala ndi zapang'ono, ndipo amayi anu, nditonse ife tinkakala ndi misonkhano ya ing'ono kumalo osiyana, kachisi sanali, sanali akuyenda nthawi imeneyo. Ndipo ife tinali kukhala ndi misonkhano ya ing'ono mumalo osiyana. Ndipo potsiliza, siku lina, kachisi atamangidwa kale, zaka zambiri kenako, ine ndinapita uko kuchigayo cha Green kumphanga yanga kuti ndikapemphere, chifukwa Mbale Davis anali atanena zinthu zina zoyipa pa ine mu pepala yake. Ine ndinkamukonda iye. Ine sindinkafuna kuti pachitike kanthu kena. Ndipo ine ndinapita uko kuti ndikamupempherere iye. Ndipo ine ndinapita uko, ndipo ine ndinakalowa mumphanga. Ndipo ine ndinakhala mkati mmenemo pafupi masiku awiri. Ndipo ine ndinati, Ambuye, mukhululukireni iye. Iye sakutanthauza izo. Ndipo ine ndinaganiza, inu mukudziwa, ine ndinangopezeka ndikuganiza zalemba. Ndipo ine ndinatuluka, ndipo uko kunali chipika. Chipika chimenecho chikadali pamenepo, ndinali paicho osati kale litali, ukamatsika phirilo, ndipo palika njira kakang'ono kamene kamabwera mozungulira kuchokera kukhwawa. Ndipo ine ndinangokhala pachipikacho ndikuyang'ana kudutsa mapiri mbuyo kumbuyo uko. Ndipo ndinayika Baibulo langa apo monga choncho, ine ndinaganiza, inu mukudziwa, ine ndinali ndikuganiza zalemba. Osula mkuwa, iye wandichitira ine zoyipa zambiri. Ndipo wanena zinthu, inu mukudziwa, ine ndinaganiza, ine ndikukhulupirira, ine ndingoziwerenga izo. Ine ndinali tsegula Bible. Ndipo ine ndinati, chabwino, ndinayipukuta nkhope yanga, ndipo mphepo inaomba. Ndipo iyo inali tsegula ilo ku a Hebrew 6. Chabwino, ine ndinati, apo sipamene izo zili, ndipo ine ndinaliika ilo mbuyo monga chonchi. Ndipo mphepo inakupiza kachiwiri, ndipo inali tsegula ilo kachiwiri. Ndipo ine ndinati, sopano, izo ndiza chilendo, mphepo kumali kupiza ilo mobweleza monga choncho, chotelo ine ndinaganiza. Chabwino, ine ndikukhulupirira, ine ndiziwelenge izo. Ndipo linati, pakuti ndizosatheka kwa iwo amene anawalitsidwa apo kale, anapangidwa kukhala ogawana nawo za mzimu woyera, ndipo analawa za mawa Mulungu, ndi zinthu za dziko likudzalo. Ine ndinaganiza, chabwino, ine sindikuonapo kanthu ndi izo. Ndinaziwerenga izo mpaka musi, mutu onsewo, munalibe kalikonse umo. Ine ndinati, chabwino, ndi izo, zikukhazikisa icho kwa izo. Ndipo ine ndinaziona izo monga chonchi. Ndimobweleza, ilo linapitapo kachiwiri. Ndipo ine ndinalitenga ilo, ndipo ine ndinaganiza. Chabwino, kodi nchiani izo? Ine ndinapitiliza kuziwerenga izo, ndikuziwerenga izo, ndikuziwerenga izo. Ine ndinati, chabwino, ine sindikukoza kuzimvetsa. Ndiye ine ndinapitilira, ndipo ine ndinawerenga mpaka pansi. Zilizosatheka kwa iwo omwe anawalitsidwapo kale, izo zinafika mpaka pansi pamalo pamene iwo anati, ndipo dziko la pansi limamwa mumvula yomwe imadza mowirikiza pa ilo, kuti lizibala zomera chakudya kwa iwo omwe amazilimira, limalandira madalitso ochokera kwa Mulungu. Koma izo zomwe zibala minga ndi nthula zimakanidwa ndi kuyandikira kutembelero zomwe chiweruzo chake ndikuti ziwotchedwe. Ine ndinati, ndikudabwa chomwe izo zikutanthauza. Ine basi, sopano ine sindinali kuganiza za kanthu pamwamba apo. Kumango ganiza izo. Ndipo nthawi yomweyo, pamene ine ndinali nditakhala pamenepo, ine ndinkaganiza. Ambuya kanati andipatse ine masomphenya okhudza mbale Davis. Ndi iwo kumusi uko. Ndipo ine ndinali nditakhala apo. Ine ndinayang'ana. Ndipo ine ndinaona china chake chikutembenuzika modutsa kumitengoko, patsogolo pa ine. Ndipo ilo linali dziko likutembenuzika. Ndipo ine ndinaona ilo lonse linali litalimidwa. Linkangooneka ngati kuti linali lonse litatipulidwa konse. Ndipo mwamuna anapita uko ali ndi chinthu chachikulu kwambiri patsogolo pa iye, chodzaza ndi mbewu. Ndipo iye anali akufesa mbewu njira yonse kudusa pa dziko la pansi. Pamene iye anali kupita, ndipo iye anapita kuzungulira kobisika kwa dziko la pansi, ndipo iye anachoka kunkhope yanga. Ndipo mwansanga, pamene iye anachoka kunkhope yanga, apa panadza bamboneka mwa ukathyali, atavala zovala zakuda, akupita chozungulira monga chonchi, akuti, akuponya mbewu zoipa. Ndipo ine ndinkaziyang'ana izo. Ndipo pamene dziko linkapitilira kutembenuzika, patapita kanthawi, tiligu anatulukira. Ndipo pamene tiligu anatulukira, kuchokera umo kunabwera mitungwi, nthula ndi minga ndi udzi onunkha, ndi chilichonse chikumera, thengo la mkaka, ndi chilichonse chikumera mu tiligumo. Ndipo izo zonse zinali kumelera palimodzi. Ndipo apo panadza chilala chenicheni, choipa. Ndipo tiligu wang'onoyo anali atatukula mutu wake monga choncho. Ndipo mtungwi wa ung'onowo ndi nthula, minga, izo zinali zitatukula mitu yawo. Udzu uliwonse kumangoti, kumapuma monga choncho. Iwo makonza basi kumazimva izo. Ndipo izo zinali kuitanitsa mvula, mvula. Ndipo patapita kanthawi, motsatira kunadza mtambo waukulu kwambiri, ndipo madzi anangokhutukira pansi. Ndipo pamene iwo anagwera pamenepo, tiliguja analumphira mwamba ndi kuyamba kufuula. Ulemelero! Haleluya! Ambuya alemekezeke! Mwamba unalumphira udzu waung'ono waununkha ndi kumafuula. Ulemelero! Ambuya alemekezeke! Haleluya! Minga ndi zonse izo zikuvina mozungulira munda onsewo zikufuula. Ulemelero! Haleluya! Ambuya alemekezeke! Chabwino, ine ndinati, ine sindikukhoza kuzimvetsa izo. Masomphenya anandichokera ine, ndipo ine ndinagwera mbuyo pa zija kachiwiri, nthula zomwe zayandikira kuti zikanidwe. Ndiye ine ndinazimvetsa izo. Yesu anati, mvula imagwera pa olungama ndi osalungama. Munthu akhoza kukhala mu msonkhano, akhoza kuyankhula ndi malilime, akhoza kufuula ndi kumachita chimodzimodzi monga onse amene ali ndi mzimu woyera weniweni, ndipo nkusakhalabe ali mu ufumu wa Mulungu. Ndikulondola ndendende. Kodi Yesu sanati, ambiri adzayima mu tsiku limenelo nati, Ambuye, kodi ine sindinatuluse ziwanda mu dzina lanu? Kodi ine sindinalosere kulalikira mu dzina lanu? Kodi ine sindinachite ntchito zambiri zazikulu mu dzina lanu? Yesu anati, chokani kwa ine inochita kusaweruzika. Ine sindinakudziweni nkomwe inu. Nanga bwanji zimenezo. Pano pali ndende chomwe izo zikutanthauza apa. Mwaona, iwo analawa mvula yabwino yochokera kumwamba. Koma pakuyamba pomwe, iwo anali wolakwika. Pakuyamba pomwe, zolinga zawo sizinali zolondola. Zokumba zawo sizinali zolondola. Ndiko, inu simungakonze kudziwa. Inu mukudziwa, pakukolola iye anati. Kodi ine ndipite uko ndi kukazizula zonsezo. Iye anati, zisiyeni izo zikulire palimodzi, ndipo pa tsiku limenelo, minga izi ndi nthula zidzaotchedwa palimodzi, ndipo tirigu adzapita ku nkhokwe. Tsopano, iwe ungadziwe bwanji kuti minga ndi iti, kapena nthula ndi iti, kapena tirigu ndi uti, ndi zipaso dzawo inu mudzawadziwa iwo. Inu mukuona mbale, mlongo, mtengo wabwino sungakoze kubala chipatso choipa. Zilibe kanthu, pena pake potsatira nseuu, izo zidzakugwirani inu. Kotelo, inu muli kufunafuna ubatizo wa mzimu woyera. Ndine okondwa, yense yemwe analemba iloyo, mukuona. Sopano, okhulupirira amalire awo kumbuyo uko, iwo anali limodzi nawo. Iwo anali atadulidwa ndi mdulidwe wawo. Iwo anapita mpaka kudziko lomwe Mulungu analilonjeza. Kumalire komwe ayilo. Anthu ambiri amaenda mpaka kumalire amenewo. Iye amaenda mpaka kubatizo wa mzimu woyera omwe, ndi kuukana iwo. Iye samafuna kuti aulephere iwo. Iye amaenda kumene mpaka kulemba lomwe la ubatizo mu dzina la Yesu Kristu. Ndi kutembenuzira msana wake, ndi kukana kuti alephere kuziona izo. Mulibe lemba limodzi mu Bible lonse, pamene wina aliyense anayamba wabatizidwa apo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Palibe lemba limodzi. Mpingo wa Katolika unayambitsa izo. Zinatuluka mwa Lutela mpaka kwa Wesley. Ndipo azikoka izo kudutsa mpaka kuno. Kulondola ndende. Koma dongo solo la mwa malemba ndi dzina la Ambuye Yesu Kristu. Umeneo ndiwo ubatizo wa utumwi. Iwe sungakhoze kuchita izo ndi kumakhalabe mu chipembedzo. Ndiko kulondola. Tsopano, inu mukuona zinthu izo, ubatizo wa mzimu woyera, mphatso za mzimu, zinthu zomwe Mulungu amazibweletsapo. Chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, kuvutika motalika. Oh, inu mukuti, koma mbale Branham, Mulungu adalitsike, ndinovutika motalika. Izo zikuoneka ngati choncho. Ine ndinapita ku Ohio kuno osati kale litali, ndipo wina wake anandifunsa ine, analembera kalata kunoko, ndipo anandifunsa ine, ngati ine ndimawabatiza anthu mu dzina la Yesu Kristu. Ine sindinanene konse mawu, iwo anazipeza izo muli monse, ndipo azitumiki 16 ogwirizana anachokako, ndiko kuvutika motalika, si choncho uko. Kuvutika motalika. Ubwino, kufata, kuzichepetsa, kupilira, ndi mzimu woyera. Mwaona? Oh, mbale mlongo, ndife, ife tilipa Kadesh Barnea, inu mukulawa tsopano. Usiku wata, mzimu woyera unagwera pa ife, unagwera mwa ife, kulowa monga mphepo ya nkokomo. Iyo inadzakhala pa ambiri ya inu. Lelo, atumika akhala kuyendera makomo, kuno ndi uko, kumakasanjika manja, ndi kumawa pempelera iwo, omwe akufunafuna mzimu woyera. Musati inu, mutenge choloweza malo. Musati muzitenga ntundu wina wa pokoso. Musati inu muzitenga ntundu wina wa kugirigisha. Inu mudikile pamenepo mpaka Mulungu atakuumbani inu ndipo atakupangani inu cholengedwa cha tsopano. Atakupangani inu munthu wa tsopano. Inu mukulawa iwo tsopano. Kungo ulawa iwo. Koma mulole nkhunda ikutsogolereni inu mpaka ku tebulo. Ndipo mwana wa nkhosa ndi nkhunda zikhale pansi limodzi ndi kumadya kwa nthawi zonse pa mawu a Mulungu. Pakuti iwo adzayima pamene padzakhala kulibe miyamba kapena dziko la pansi. Mawu a Mulungu adzakhala alipobe. Izo ndizoona. Chonde, musati muziganiza kuti ndine otengeka. Ngati ine ndakhala ndili, ine sindi matanthauza kutelo. Ngati ine ndi kuyembekeza, ine ndawayankha mafunso awa, ine ndatelo, mwakupambana kwa kudziwa kwanga. Ndipo chotelo mwa Hebrew 6, ngati inu muti muone Paulo akuyankhula kwa Hebrew, omwe ankati, chabwino, ife tipita nanu inu motalika chonchi, iwo azibwera inu mukuona, nati tsopano inu muli, iwo amene abwera apa, ndipo alawa. Ine ndinangopezeka ndikuyangana mbuyo muchipindamu, kuti ndikusonyezeni inu umboni wa Mulungu wa moyo. Ine ndikuyembekeza sindikumupanga munthu uyu kuonekera. Ine ndinabwera muno ndikuchokera ku nsonkhano osati kale litali, ndipo ndinabwera kuno, ndipo ndinalengeza kwa inu kuti nzanga wabwino, bwanawe wa ine, nzanga osaka naye, bambo yemwe wakhala wabwino kwa ine, munthu yemwe anafikako kumpingo wanga, ndipo anakhala ali mbale wanga. Ine ndinkamuchaiye Baste, dzina lake ndi Everett Rogers, ankakhala ku Milltown. Ndiangati akukumbukira, ine nditabwera kuno ndikudzalengeza izo. Iye anali atagona muno muchipatala, madokotala anamuchita iye operation, anamutsegula iye, ndipo anali wodzaza ndi cancer. Iwo anangomusoka iye. Anati, iye azilala pakali pano. Mumasabata angapo, iye akhala atapita. Izo zikhala zonse zomwe ziti zikhalepo kwa izo. Iye akhala atatsirizika ndizo zonse. Inu mukukumbukira, momwe ine ndinayimira kuno pa nsanja, ndinkamupempherera iye. Ndinapita kumusi uko, ndipo ndinapita muchipinda. China chake chinali chikundidya mumtima wanga. Ine ndinaenda kulowa mpaka muchipinda, ndipo mwansanga, pamene ine ndinamutulutsa aliyense kunja chotero, ine ndikanakhoza, mbale Everett anali atagona apo. Ndipo inu mukumbukira izi. Ine ndinalowa mkatimo, ine ndinati, mbale Baste, ine ndinkamuchaiye Baste, kale litali, pamene ife tinali ndi misonkhano ya kunsitu la ndima kumusi uko. A Methodist onse awo kumeneko papiriro, geti mmodzi wa iwo. Anazemberako, ankasuzumira kunsitu wa mpesa kuti aone zomwe ine ndikanati ndinene. Ndi monga choncho kuopa kuti mpingo wa Methodist ukanati uachotse iwo. Ndiyeno ine ndinapita, ndipo ndinali ndi masomphenya kumeneko. Ndipo ine ndinaona nyama itaunjikidwa muchitini. Ine ndinagwira mulu wa nsomba, ndipo ndinazimangira izo pa, ndinazika izo pa zomangira izi. Ndipo ine ndinazimanga zingwezo. Ndipo pamene ine ndinayang'ana, ndipo izo zonse zinali mu masomphenya. Ine ndinasiya, ndinalisiya gulu la anthu atayima pansi pa nsituwo usiku umenewo. Ndipo ndinapita pamwamba pa phiri kwa mbale Wright. Ndipo iwo samakhoza kundipeza nkomwe ine mmawa wotsatira. Ine ndinati, musati wina wa inu. Pamene ine ndinali nditayima apo ndikulalikira, apa panadza kuwala kuja. Lawira moto lija, linapachikika apa, pomwe patsogolo pa ine, ndipo linati, choka kuno ndipo upite ku Chile, ine ndikayankhula kwa iwe. Izo zinali pa tsiku lomwelo, tsiku lotsatira pamene iwo anandipeza ine pa phiri apo. Ndipo ine ndinali ndili pamwamba apo, ine ndinabisa galimoto yanga muudzu. Ndipo ndinali ndili pa phirilo, ndikupemphera usiku wonse ndi tsiku lonse lotsatira. Ena iwo anabwera uko, anayipeza galimotoyo, ndipo anabwera pamwamba apo uko. Ilo linali tsiku limene mbale Graham Snelling kuno analandira nzimu oyera, ndikuitana kuti alowe mu utumiki. Pamwamba apo kumbali ya phiri, pamene ine ndinali nditagona apo, ndipo iye anandiuza ine zinthu zosiyana zoti ndizichita, ndikuyankhulana kumene ife tinali nako limodzi. Iye anapereka masomphenya oziona nsomba izi zitamangidwa apo. Anati, uwu ndiwo mpingo wako wa ku Milltown. Ndipo anayi kapena asanu za izo zinagwapo. Ndipo ine ndinati, ndindani uyo? Anati, mmodzi wa iwo ndi Guy Spencer, ndi mkazi wake. Mmodzi wina ayo ndi Spencer wina uko, ndi yao. Ndipo iye anawachula ye na osiana, omwe akanati adzagweko. Ine ndinawauza iwo, ine ndinati, asati aliyense wa inu aje. Akazi yanga ndi ine sitinali, apo panali ife tisana kwatilane. Ndipo iye anapita kwao kuti akakhale utali wa usiku wonse ndi mlongo Spencer. Mkazi odabwisa, mwamuna odabwisa. Guy Spencer ndi bambo wabwino basi, yemwe anayima apo muchikopa cha nsapato. Ndipo iye anapita kumusi uko, ndipo opo anati, tsopano taona, kwa mida. Iye anati, tsopano mida, ine ndikukhulupirira mbale Bill. Iye anati, koma pamene opo akhala ndi njala iye amayenera kukhala ndi nyama ndi mazira. Kotero iye anapita uko ndipo anakakazinga nyama yake ndi mazira ndipo anakhala pansi kuti azidya izo ndi kuyamba kunena ndalitso ndipo anatsamira pa tebulo akulira sanakhoze kuzigwira izo. Ndiye iwo anabwera akusaka. Ndipo pamwamba pa phiri paja tsiku limenelo, iye anandiuza ine ndendende zomwe zikanati zidzachitike. Iye anati, awa achoka, kenako awa achoka. Koma iye anali ndi gulu lalikulu la nyama ya nchitini. Iye anati, uisunge iyi kuti idzagwiritsidwe ntchito mtsogolo kwa anthu aku Milltown. Ndipo usiku wina, pamene ine ndinamuva mbale Creech. Iye anali muno usiku wata. Ine sindili, mbale Creech, kodi inu muli muno usiku uno? Pamene mbale Creech anabwera kwa ine, anandiimbira ine. Ndipo mulongo Creech akulira, bambo ake anali atagona pamenepo. Anati, mbale Bill, musati mumuze iye, iye akufa. Anati, iye wajedwa ndi kansala. Madokotala anamutsegula iye, ndipo iye wangodzadza ndi kansala, monga iye akanakoza kukalira. Ndipo Will Hall, ndipo nonse inu, mukumukumbukira iye. Pamene dokotala yemweyo, anamutsegula iye, ndipo iye anali atadzadza ndi kansala, ine ndinayamba kupita kukasaka agologolo mmawa umeneyo. Ndipo ine ndinaona maapulo aja atapachikika muchipinda. Inu mukuikumbukira nkhani iyo ya izo. Ndipo uko bamboyo akadali moyo lelo, izo zakhala zili zaka zapitazo. Iye ndi mbale Basti anali abwenzi. Ndipo ine ndinapita uko kuchipatala, chipatala cha tsopano, ine ndaiwala chomwe iwo amachicha icho, kumeneko mu New Albany, chipatala cha tsopano. Ndipo ine ndinapita uko kuti ndikamuone Baste. Ndipo pamene ine ndinalowa muchipinda, ine ndinati, mbale Baste, iye anati, mbale Bill. Anandigwira dzanja langa, ndi dzanja lokalamba lalikulu ilo. Msilikali wakale wankhondo yoyamba ya dziko lonse. Osati nkunena izo iye alipo, koma ndi mtima wabwino basi, wonga uwo womwe unayamba wagunda pansi pa malaya akale a blue. Iye analigwira dzanja langa. Ine ndakhalapo mu nyumba yake, ndadyapo mu nyumba yake, ndagonapo mu nyumba yake, basi ngati ndinali mbale wake. Ana ake ndi onse, ndife basi monga abale amagazi basi. Munthu wabwino. Ndipo iye, koma iye sanabwere nao konse ambuye mwakuya. Iye, ine ndinamubatiza iye mu dzina la Yesu Kristu. Koma tsiku limenelo pamene mulaliki wa Methodist ujanati, aliyense yemwe anabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu chokani pansi pa hema wanga. Izo zinali zabwino. George Wright ndiwo anatulukamo. Madzulo amenewo ine ndinapita uko kuti ndikawabatize mu dzina la Yesu Kristu ku Tottenford. Gulu lake lonse linalowa mmadzi ndipo linabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu. Chotelo ine ndinali kungopitilira. Izo zinali zabwino. Mulungu akakhala ndi inu, ndani angakhale mukutsutsani inu? Ine sindikudziwa nkomwe komwe munthu uyo anapita, chomwe chinachitika kwa iye. Komabe ine ndinakalowa muchipatala. Uko kunali Baste atagona pamenepo, aliwodzadza ndi kansala. Madokotala sakanakhonza ngakhale, sanachite kanthu koma kungomumanganso iye palimodzi. Baste ananena kwa ine, iye anati, mbale Bill, izi zili kwa cholinga, china chake chachitika. Ine ndinati, inde Baste. Ndinayamba kumverera mzimu umenewo monga choncho, mkokomo wa mphepo yomwe ine ndakhala ndikuyikamba, inu mukudziwa, ikubwera mmenemo. Iye anati, pamene ine ndimalowa muno, panali utawaleza pangoja iyo. Utaima mungoja imeneyo. Utawaleza ndi pangano. Pangano la Mulungu. Mulungu anapanga pangano ndi ine papirilija tsikulija. Ndinayika manja anga pambale Baste, ndipo ndinamupempherera iye. Madokotala akuti iye azilalapo, iye azingotsika pansi, palibe kanthu koti nkuchita. Iye akhala atapita mu masiku angapo okha. Ndipo Basti Rogers, awo akalali masabata, ndi masabata, ndi masabata apitawo. Ndipo Basti Rogers, wakalambuyo momwe muno, mumpingo usiku uno. Watanzi ndiwo jinja monga ine ndinayamba ndamuonapo. Iye akuoneka mmoyo wanga. Daimilira mbale Basti, ndi uyo apo. Tieni tumupatse Mulungu matamando. Aliense.
We're gathered in the upper room, all praying in his name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's say it, oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ndiangati ali mmodzi wawo kwezani dzanja lanu. Oh my. Oh, momwe ine ndiliri wokondwa kuti ndine mmodzi wawo.
Gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Sopano, pamene ife tikuimba kolasi imeneyo kachiwili, ine ndikufuna aliyense wa inu kuti atembenuke ndi kugwirana manja ndi wina wake pafupi ndi inu. Ndikuti, kodi ndinu mmodzi wawo, mukuona, chabwino. Kodi sindinu wokondwa ndinu mmodzi wawo. Ndiyangati akufuna kuti akhale mmodziyo kwezani dzanja lanu. Chabwino. Tsopano ine ndikuti ndikuimbireni inu iyi.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, 'tis burning now down in my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
kukumbukira zomwe msungano wang'ono ananena, Petro, kodi sindiwe mmodzi wa iwo? Ndine wokondo kwambiri, si choncho inu. Inu mukudziwa, Petro ananena pa tsiku la Pentecoste. Ichi ndi chija. Tsopano ine ndanenapo nthawi zonse, ngati ichi si chija, ndine wokondwa kuti ine ndili ndi ichi ndikuyembekeza chijacho kuti chibwere. Ndiko kulondola, ine ndikukondwa ndi ichi. Kodi izi sizodabwitsa kukhala limodzi mumalo a mwamba mwamba mwa Kristu Yesu, kuyanjana limodzi ndi mzimu, kuyanjana pa mawu, kumayankhula za zinthu zabwino zili mkudza, ndi zabwino kwambiri. Ndine wokondwa kwambiri podziwa zimenezo, si choncho inu? Kodi sindinu wokondwa ndinu Kristu? Kodi sindinu wokondwa machimo anu ali pansi pa magazi? Iye akhala kubwera limodzi la masiku awa, ndipo ife tidzakhala tikupita ndi iye. Ndiye taganizani, ukalamba onse udzagwa kuchoka pa ife, matenda onse kusautsika konse, moyo onse wa chivundi udzasintha. Oh my, ine ndikhoza kungoganiza za abale okondedwa achikulire omwe anaima pano. Ine ndikukumbukira, ndi angati akumukumbukira Rabbi Lawson. My, pafupi nonse inu. Ine ndikukhoza kumuona iye atapachika ndodo yakale ija papomwe, ndipo ine ndimakhala ndili kumbuyo uko, iye amakhoza kumayimba nyimbo yaing'ono iyi. Mini ndiyokha Tedi Mbale. Ine ndiyesera, ndione ngati ndingakhoze kupeza kuimba kwa iyo. Ine sindikudziwa. Ndikundiyembekeza ine mawa lokondwa, pamene zipata zangale zidzakankhika kutsegula kwambiri, ndipo pamene ndidzawoloka chotchinga chachisoni ichi, ndidzakapuma kumbali inayo. Tsiku lina kupyola momwe chivundi chingadziwile, tsiku lina Mulungu yekha akudziwa zoti kuti ndiliti. Magudumu a moyo wa chivundi wonse adzayima njii. Ndiye ine ndidzapita kukakhala ku phiri la Ziyoni. Magudumu a ng'ono awa omwe akugudubuzika mkati mwa ife, kuona, kulawa, kukhudza, kununkhiza ndi kumva. Zokhudzira za zing'ono izi ndi magudumu omwe akugudubuzika mu moyo wa chivundi uno, tsiku lina zidzayima njii. Ndiye ine mwini ndi inu, tidzapita kukakhala pa phiri la Ziyoni. Oh, ine ndikuzikonda izo, si choncho inu, podziwa kuti tili nacho chitsimikizo chodala icho. Chabwino, ndi angati akuidziwa nyimbo yathu yakale yobatizira. Tsopano, ife tisintha iyo, tiye nditenge nyimbo yathu yobalalikira. Tenga dzina la Yesu ndi iwe, mwana osauka ndi watsoka, lidzakusangalatsa ndi kukupatsa iwe chitonthozo. Tenga ilo kulikonse upita. Tengani dzina la Yesu limodzi nanu, ingochitani izo, pamene inu mukupita. Chabwino, tonse palimodzi tsopano, musati muiwale, eichikoloko mmawa, makadi apemphelo azizapelekedwa mu msonkhano. Msonkhano uzayamba ili 9:30. Ine ndidzakhala ndikulalikira pa 10. Msonkhano wa pemphelo kwa odala udzayamba pafupi 11:00. Mawa madzulo, mawa usiku, uzakhala uthenga wa ulaliki kukachisi. Ndipo mawa usiku, nonse inu omwe mwalapa machimo anu, ndipo simunabatizidwe konse, kuzakhala dziwe lomwe lidzakhala lotsegulidwa, ife tidzakhala tikuwabatiza anthu mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Aliyense limodzi tsopano, pamene ife tikuimba pamwamba pa mawu athu. Mbale Baste, inu simukudziwa momwe ine ndili wokondwa ndi wothokoza kwa Mulungu. Inu mukudziwa, iye anapita kwa dokotala, ndipo iwo akundiuza ine kuti adokotala anayang'ana pa iye, ndipo sanali kudziwa basi zoti aganize. Iye sanali kukhulupirira kuti uyo anali mwamuna yemweyo. Oh, si chinsinsi zomwe Mulungu angakhoze kuchita, kodi sikulondola uko. Chabwino. Take him everywhere you go.
Chabwino, ine ndikutembenuzira msonkhano tsopano kwa abusa. Iwo akalali ndi mawu ena, kapena ayankhula kuti wina wake atibalalitse ife. Chilichonse chimene chili pa mtima wawo.